na totela muna oman shikula kupale. Mwashibuke ni mwefibusa, chansansa ukuba muno na kabiri muno luchelo, kabiri chiringe cha ukana subila panono ndemona, ne mwine, kabiri nduwa shininkisha kutichava kulukuta. Kabiri, na chila vile ingafye kabiri, na totela nkashi. Kabiri cha mwene kekwati shikulu avi kirechi ntuchimo ichi nono pamutima wandi, ukuleta kulukuta, kabiri na chitonto nkanya ya chiba ninshita, iya kuchichita. Kabiri nomba ichi, ilio nafikile, elio kabiri ukwavulo kuishi batu walino kuba kuno pamulungu, ni imbilisho kutira ni nkwata, imbila ya lukuta, kabiri ndefwa ya ukuchichita lesanga suminisha, ukuleta imbila pamulungu uleisa. Kabiri kukama kuinshita ntalinga nshi, echo na limota ya kapwe ilio 12 sate taila kwa na 1 koloko na limo ngata kutila iyanshita. Yawa pamutima wandipanshita itali sana. Kabili ndeto ntonkanya ndino mulandu wakwa suke chintu wingi. Chinshi nshibombela na makakunse. Nali shimikila okushinguka monse. Ilo ndi uwa shiningisha tachatala ukuba ichapiririka. Mumusango chiringilo kubela mo. Echo ndeto ntonkanya shikulu nga suminisha. Pamulungu uleisa. Ndefu afye okusende nshita yandi. No kutantika fye. Mula ndungi shikabili chinshi. No kumilengo kuishiba mumalembo. Icho ichile chitika. Mwamo na chinshi chavela mulu yumusango. Pantu nalimo ndino kuya kufyalo fya kutali atema kunchende imo ilili nefye ndelo lela nomba okumona ninshira nshi akanjita okuyako mukulekelesha nalimo inshita shabu shiku shitatu shafumako atema inshita shabu shiku shibiri na alipokelelela mya mupepi pakati kabu shiku kabiri chali ukupepela pamwa na kashi umo wali muchipatala kabiri bali njitire nokusosa pepa kabiri hinda wako ishina ilio bampele ukuti batire chali muna nkwe uwa kwa Mrs. James Bell nkashi Yesu muno mulukuta nkashi umusweshi uwachu mfila nganshi umwa na kashi umusu mande chitikera ishina liali Shepard, liapewe kuline. Eicho, na nshirefu mapabu sanshi, nukufuka mapanshi, kabiri na velo mkashi wandi, lamia ya lelila, ya limobushishe. Kabiri na tire tulingiro kupepela Mrs. Shepard, mkashi wa chituma, uwa womu nankwe, uwa kwa Mrs. James Bell. Eicho, tuwali mpepele kono kubwekela pabu sanshi, elio kabiri na limo, nshita ya teni ya temwa 11 koloko, Obushi kubwa konkrepo, nalipokelele lamia na kabili, chali ni bili, kabili ati ileta chali Mrs. Shepard, ati ile chali ni Mrs. Bell, umwine temu na nkwe wakwa Mrs. Bell, chali ni Mrs. Shepard kabili, alimuchipatala, muluele sana. Kabili na ishilevu tukila kuchipatala, lelo ni nshina ya kale, shikulu ali itile Mrs. Bell kumushi. Mrs. Bell ali ulonga na wachishinka pamona ifwe kuno kuchalichi pamiaka umulume wakwe James pamona ine wale bombela pamo pamona batata imiaka ingi ya pitapo kulia kukula butuka wale bombela muri ishinyanji umu kukufuma kupensila vania nukuisa mukogetsi muno imiaka ingi ya pitapo nde mwona imiaka makumi atatu ya pitapo atemwa ukuchilapo.
We love
Kabiri twalitemwa nkashi Bell ali umuntu omusumanganshi. Kabiri nde omfo kutila aike tuwe nobulwele wa mundusha. Kabiri vena shinganga wakwe waishi bobulwele bwakwe bwinonganshi ali kunse kamusumba pali byanshita. Kabiri shinganga omupya aishire mumona. Kabiri, aevele ukutumbulwa, ukwa muka mpampa. Kabiri, takwa mupuswishe. Kabiri, wene ali, nde tontonkanya wene, umusango nali umfidiremo, ukutila shinganga uwalionse, ngatasu minishe ukutumbulwa. Bantu, ali uwali na kabiri indusha, yali ya vipa. Kabiri alikwete utuma wende tontonkanya temwa chintu chimomuli ena. Kabiri shikulu ali waluse. Alikwete po kulio kuchushiwa na kale. Kabiri shikulu ali musongire muri shiria inshite shingi. Lelo chai shile chitika fie chidia chisuma. Nga kuti tuwa chileta mku mfikisha. Kuti tuwa sosechi. Lesa ali itirenka shibelo. Kabiri iria enshila ali ingilo kusendiru wamo. Mlemona. kabiri ifyo wene alufishe achiletele kuline ukutira na tonton kenye chali ni Miss Shepherd chamu ishibe Miss Shepherd umukashana limbi alimuno muno luchelo kabiri kutina muishi wanga na lorekisha pachinso chakwe lelo chaso selwe ukutira chali ni Miss Shepherd kabiri nangula chonse chali chitilwe mundu lio msango pakutira ngachena nganali shibe chali ni Miss Sibero wali muli ulio msango nalimo nganali lekulia no kumupapatira ko ilia ineshita elio kabiri ukumono kutira lesa tale fwaya ifwe ukuchitachiria nalimo echo tuwalishi wukutira ififionse vintu vibombela kubusuma kulia wabate mwalesa kabiri ndi uwashi ninkisho kutira mkashibelo ali temenwe shikulu ifwe ali umwana kashi umusuma nomba ni umo uwa muli ifwe muno tatuwa kwa taka patulula kamutundu ulupwa uluwa kwa lesa taruwa kwa ataka patrula kamutundu nangula tuwe haba kashikaba suwe ishaba fita temu haba mutuntula tachaba mulandu haba buta chonso fintu chiri tuliba munyina na bankashimuli Kristu kabiri eicho ifwe ifwe tuwali mutemwa kabiri tulinoku mulufia tabe na koyonse ifyo ndinoku lufia haba kwa nkashibelo valia haba pulamo haba kuluba amen aba kalamba kunu makulia mchifutu kabiringa nde mtu wala kunganda ale landa fie paluwa kwa shukuru Yesu kabiringa takutila ningu mfutisha chachi ishiwe mpaka fie nshita ishi nono isha pitapo lelo nde tontonkanya ichiro chakwe chirino kubela munomuine mulukuta pali chibiri wanu koloko kabiri nde tontonkanya imwe na ine tulino kubomba muli uku kushimikila kwa ichichirilo
but just in a congregation that were 1 weeker this morning.
Lelo mulukutafie tuliba mwaba shikweta maka munoluchelo mukupelo muchinshi kulinka Yesu Bel katuimini nefie panka sa Yesu pakashitafie iliyo tuleko ntamika imito Yesu
God of life who gives and takes
lesa uwa mweo uyo upela no kusendo mweo ndefyo yobo uwakale asosele Yehova alipele kabiri Yehova asenda libe ili apalwa ishina lia kwa Yehova imiaka imo iya pitapo matumine nka shibelo paka tikesu ukubo mukaya munensu pamona ifwe mubuika shibonso obu kalamba obu akwalesa
and we thank you for every inspiration that she was before us how that she loved to sing
kabiri tule mutotela kukuputwa konse kuntu ali kulifwe ukutila isyo ate menwe ukuimba no kupelo obunte kabiri kuti aisi siwanganshi na mpashi mpaka kuti apunda no kubirikisha kabiri tali na nsoni kumbila nsuma yakwa Yesu Kristu pantu kuli wene chali maka yakwa lesa kukupususha ukumone miaka yakwe ukufikapo kabiri inshita ilesa kuli wonse ilio tulingilo ukwasuka kabiri mwamusendo kufuma kulifwe munoluchelo kukuba muchinso chenu pantu chena chishinko kutila nga twafuma pano tulaba muchinso chakwalesa mwelesa twamutotela pali fyonse tulepepo kutila mwala palo mulume wakwe umunandi James umwana wakwe omwaume abana bakwe abana kashi bonse balya tule umfo kutila umwana wakwe omulumendo alimundeke ukufuma ku Germany ukufuma kubashirika bankondo ukuisa kunganda ukupelo muchinshi uwakulekeresha uwoe nga chitapesonde kuli banyina abatushile ifyo mutima wa uli omulumendo olingira ole umfo obubi munoluchelo nde mupepela ko shikulu lesa mupaleni Baleni Jimmy, kabiri ifyo ali ukumumona ukubomba kulia nama ora yengi ukupangira ulukwa lwakwe ubwikashi nde pepo kutila ulukwa ulukalamba talwa kapatukane lelo omushirwa walupwa talwa kaputulwe mulirye mpanga kuishiria kulia lekeni ifwe shikulu nomba tukakishe ichanso kabiri no mwalo ukukakishako kabiri nokuya mubuli nomba ukulwako panono ukuchira uko twakwete umulungu wafumako tulepe pokutila mwana tusunga nokutupela amaka nokutwafwa ili tuletu walira kabiri ubushikubumo lekeni fwe wonse tukalongane chapa mwana kabiri kuishiria kulya pantu alombela ifi mwishina lya kwa Yesu amen.
Now may the soul of our departed sister rest.
Nomba shi umweo uwa kwanka shi Yesu utushile utushe mumutende.
I would
ndefa yokusoso kutila ichililo chakwe chakwe chinokushimikilwa muno pa mulungu atemwa pali chibiri. Kabiri ife kuti tuatemwa uli onse alesengirwa kuisa uyo uingesa. Ndemu na mwina neva elopano na kuatefita ntikwe. Kabiri na imwe na mufikwata. Nomba ile elo ndefwa yafye mwamona tafifurile nganshi nga kuti kwa bako ichipuna humo leteleni mwina na nkashisilota akunu makulia. Nalipo kerela lamya yove nkashisilota. Kabiri tuachia mkupepelela uobe umbi nkashi slota, nkashi jini slota na vuliobuluele wakututuma tularemia. Muchine ena, akwete uwabipisha kulibwena, lelo tulesu bidalesa kutila, alinoku babwino. Nomba, tulefwa ya ukubelenga malembo yamo, ndefwa ya fie ukusambilisha muna luchelo, ukusende nshita yandi. Pantu ukutula ilio na welele ukufumakuli ya kwa Arizona, chisuma, pamkolo mino wandi, paleka lipa fie panono. Kabili nomba, ubushi kubwapa mulungu uleisa, mwila wako, kabili ndeto ntonkanya bili, na tumakale inkalata ii, kisha kuishibisha. Kabili ikava ninshita itali ya kulonga na tuleche tekela, echo mkese wangu ngefyo mwingachita, tulefwa ya tukatende keriri ya line narimo panayi nsacha atemwa ndepili wula teni koloko, kabili narimo ibukishie nilimbi wanu atemwa wanu, narimo atemwa 12 sate, wanu koloko ichintu chimwecha palanga filia ama ora ya tatu atemwa yane atemwa kuchilapo ayo ndefwa ya nkasende kabili nkasendefi ama lembo mkalete pensolo yenu ne pepala kabili mkailembefye nga kukaba ili pusho ili lilionse muke pushe mkali pushe mulemona kabili narimo kutituwa lilondolo la ukuchita ife tuinga chita kukwa afirisha nomba katubele ngama lembo ya mointa nchi nomba ni nkwata ififulo fitatumuli baibele ifyo ndefwa ya ukubelenga. Kabili icha nita nshimuli fiena, nga mlefwa yoku ya lemba, kabili nga anamu kuata pensulo, ndefwa yoku sonterela munolu chelo, kufia kubirenga, ifyo ninga chitatemu ama lemba yengi, ntire ayo ndefwa yoku sonterela ko. Iya nita nshi alaba, Petro 1:5-8-10, Avena Efese 6:10-17, na Daniel 12:1-14. Nomba mukubelenga kusende nshita Yesu kabiri chila muntu mchituntulu naikala eito ava nono bachirinabe mnina kulia kunu makabiri na mumbari eloto alaisho kupuisha wangu sana ngefe tuinga chita no kumifumya eloto alaisa pepelaba luele natu kuata na mayo umu nono ulele muno muno luchelo uyo uli umu luele sana nde umfo kutila ali luele sana mailo kabili na chilafwa afye wene omfwe muno luchelo intanshi ili onchilamu pepelela kabili ninji shiba umusango na mayo umu nono abelelemo kabili uwene mulu ele sana lelo natu kuata shifwe uwa mumulu umu kalamba uyo uwa plamo okuchinthia ama luele yonse kabili ninkwata i nono na ipuishe Miss Woods nga kuti alivirenga lelo wene ali uwa kukanafuaya uku chitefyo iliashi uko shinganga wa kuchipatala ali papushiwe mchine chine ilio ali kasuisha pakunda kwa kwabulesa kabili tale esu minishana omuntu nangumu wakulanda palikuwe na muofe shiriakwe kabili naishi wakwe nao. Echo, chai shirechiti kukuti, alikuete umuluele uwa kwete uvuluele wa mpalonda, mpalonda ii kalamba. Talefwa ya kuchitapona nguchimo palichiria, echo, alimutumine wene kukliniki imbi. Talefwa ya kuchitapona nguchimo na chena na kuyakwine. Echo, vali mwesishemo. Echo, wena uwe yari pebele, kabili yari mumusango wa vipisha. Kabili inkanda yonse yali liwe, kabili impalonda ya ingile mukati kebele mukati kambafu. Ndemo na mleo mfafio ndesu sapo. Na avaleta shinganga wesu umu nono umu nensu kufuma kunowe alina ife munoru chelo. Kabili alite enye fionse ifi bombelo fiakwe, pantu atire alishibe okutila okutila alefwa ya wene okumutumbula no kufumye vele kabili yali ninchito ya mulopa sana. Kabili asendele ifi bombelo fiakwe fionsefye na ashi aliteye na mayo nokumuleta muchipinda cha kutumbwilamo elio kabili awelemo kukuya avule ifi bombelo nafyo ifyo fiali nokubomfiwa na shinganga nengo nkani yakwe kukuputule vele kabili echo bali kwete ama tawelo nefintu ukufimbikisha pali wene kabili echo bali tendeke ilio atendeke ukumupidibula umulume wakwe alefwaya ukuishiwanga kuti aikala kumpela ya chipinda no kupepa. Ali nikashimikira waku holiness kabili aikere kulia kumbali ya ntambalilo ya busanchi no kula pepa. pantu shinganga tali uwai kushuwa sana na chiria na mwishiva wene pakuwa mulia lelo chikulu fye tali mwanako na chiria tekuti timukalifye chienshi ndemu na chalifye wino tekuti tekuti atembuke
eicho
ilio atili na ikala ukula pepa mwaishile chipupu mchipinda kabili chinganga atende kiokuya nao nechibu mbelo chakwe ukutampa ukufumie vele afu mishe chibu mbelo panuma ya chibu mbelo tapali na angu ichibala pevele ukwavula na angu ichibala atile vushe chena chilenda kabili atende kikabili nashi apele obunte bwakwe bonse babili na bafumamo nokuwa ba Pentecosto ava isushiwa na mpashi wa mshilo ukubombela shikulu ukwavula na angu ichibala Dr. Hubrook alipele obunte umwine atile minitu umo ili okulia uliapalia umwana kashi alilele palia kabilina nanshi kabiline mpwa londa ikalamba ikulu yonse yali fumine kunse kevele liakwe kabili panuma ya minitu umo tapali nangu ichibala apo chafu mishiwe ulia umo uwa mashinganga wesu ama kuchipatala ama ishivisha muno mu Amerika atile alishininwe liyaline kabili wene na liyoline alinidiko ni mucharichi mwamona mwamona abantu batonto nkanyafi okutira chali chitabe chintu chimo icho muya kofye kabili chena chava owe imwe muya kulia kukusambiro okubo omusuma atemwa chintu chimo icha palafilia chili atepyo chava we munandi awe lesa ni lesa alipyo mkalamba ile longefyo ali ata lokuba kabili wene lyonse akulaba chimo chine kabili wene ava twali mutemwafye nomba tulefwa yoku belenga nomba ukufuma muli Petro wantanshi chipandwa cha 5 verse ya 8 na 10 itakwambira po
be sober vigilant because
tekanyeni loleni pantu chibambe chenu kasevanya wine enda okangenkalamo ilelila okufwaya untu engalia
whom resist
mukanyeni iminine nama kosa ndi mchitetekelo paku ishivo kutiba mnyinenwe vapano isonde vatulo mutulo uyo wine uwa kuchula aweleza uwa kusena minakonse uwa mwitile kukuisa mubukata wakwe uwa mnyayaya muli Kristu Yesu ilio mkachula nchita inono wene akamulengo kutimule awa pirila akamuikasha akamukosha kabili noko miikarika
God be praised.
Ikyo lesa lingire okulumbanishiwa. Nomba mwibuku liyawe na Efese. Tulefwa yoku pilibukila umu mwibuku liyawe na Efese. Chipandwa cha 6 kabili ndefwa yoku virenga verse ya 10. Ukushinta 17. Ninshilapo.
Finally, my brethren, be strong in the
Lord and in the power of his might. Na mubulamba obwa maka yakwe.
Wale ni ifya bunwi ifya kwalesa ukuti mubi abakosa
ukushangirira ifya kubereleka ifya kwakasebanya
for we wrestle not against flesh and blood
pantu kushomboka kwesu tekubuntunze bwa mulopano mubiri lelo kuli bamulopwe na babukateka bamwanda shiba mpimfi abesonde abayili sonde kupimi pashifya bubifi ifya mulwelele.
Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, having done all work,
ako mwachita fyonse. Eicho iminineni ava ikakelamba ili achine pamutima, kabili ava fwalo obulunga minge cha kuchinge chifuba, kabili ava fwala kumakasa okupeka niwa kwambila nsuma iya mutende.
Above all things, the shield of faith, wherewith
pali fionse buule ni nengkwela ya chitetekelo emo muka koselo kushimye mifionse ya mlilo ya mubifi buule ni nechakuba komu tweche puskilo nolupanga wa mupashi ulo echebo cha kwa lesa.
Now, over in the book of
nomba mudia mwivu kulia kwa Daniele ndefwa ya okubelenga kona yambi ya mo nomba Daniele ichipandwa cha 12 ndefwa ya kutendekela paya wanu nokubelenge chiputuru wa ichitali ichaichi ama vesi kumirimona yane kabili munshitairia Mikaele akema mbosu wa mukulu uwa iminina avana wa bantu bobe kabili kukaba nenshita iya kumanama ukwa kuti takwatala akuba ukutula pakubapo oluko okufika kunshita iya na munshita iya abantu bobe bakapokololwa onse owasangwa nalembwa mwibuku kabiri abenge bamubala lotulo mumushire wa lukungu bakashibuka aba balola kumweo wa myayaya naba balola kusebana kabiri okusolwa kwa myayaya lelo amashirimuka bakabalika ngokubalika kweulu nabalenga abenge okulungama bakabalika ngentanda umyayaya umyayaya lelo iwe we Daniele kwamenena kwamenena nebuku ukufika panista ya kumpela abengi baka sabanta nokwishiba kukafula eyo ine ne Daniele na mwene kabiri moneni bambi babiri beminine umo kuno ishirya lya mumana na umo kwi ishirya lya mumana kulya umo wa muli abo asosele ku muntu ufwele fya kolokondwe wapa mulu wa menshi ya mulonga ati bushe ni kunshitanshi kukabe mpela ya spesha mano ifi. Na mfile no muntu ufele fya kolokondwe wapa mulu wa menshi ya mulonga ala tumpilo kwa kuliono kwa kusokumulu no kulapa uwa mweo uwa myaya ya kuti ni kumwaka umone myaka ibiri na hafu wa mwaka. Na kabiri ili obaka kuisho kusansa ula amaka ya abantu ba mushiro eri ofika kwa ififintu fionse. Ndechetekela na alekela afye panopene. Ndefwa yokusende esambiro ngakuti ya itwe esambiro kufuma mulya muliichi kukuleta ukukusondorwela okwa ubulwi ubwachilishapo ubwatala okulwi kwapo ichi echo ndefwa ya okubonthia kuisambirilo nomba ifyo na ishile kwata ichi nge sambirilo ilia munshita ino ya luchelo elio tubwele lefye na matrustees vamo pano pacharichi na inewine twalikulya kwa Arizona kabiri twaile kulya muchine chine kukwata okulonga na ku Phoenix na munyina Charity kutabe na kwe yakwe lelo ilio na sangiro kutila mu munyina ali mumusumba kukwata okulonga na mwitenti chisumaliena na nshire kwata okukana fwaya palwa kukwata omusonkano na tonton kenye nalimo kuti na isa okwata pamulungu muchungulo pakutira tapali nangu umo winga saka mikwa munku tashavo lelo na ishire sango kutira na kwato kulongana pa mulungu ukwa nshita ya chungulo nao kabiri nali uwa saka mana panono paluwa kukwato kulongana kabiri eicho ifwe pamunyina mchifulo icha kutuwalira mkasuba konse ilio tuwali mumpanga tulelunga tuwaishire ya mumusumba mulia nokuiteanya kabiri twaire mukulongana kwa kwa munyina Allen munyina Allen alikwete okulongana eicho twaire mukulongana kabiri munyina Allen ashimikile imbila ya maka twalikwete inshita isuma ukumfa kuli munyina Allen ukumfa bakemba kabiri nafimbipo ikyo ba imbile nokubirikisha kabiri twalikwete okulongana okwa maka elio twali mwene munshila monse ukuboko kwa kwa shikulu konse oko twaile shikulu Yesu ale tukumanya kabiri ali be chintu chimo paluwa kubaweka kulya mukiswebebe kwali bako chintu chimo paluwa chena ukutilanga kuti watala okubaweka okuba muli uli omusango kula bako chintu chimo ichikupalamika chiria chava ndemo na emulandu umo na temenwa shirie nchende sha kutali mula taluka kumaka aya mulwani ngefifine wako atakuno chiwa abafye ushinga chena mpaka ili wakwata ichintu chimo icha kubombela mo nga akwata mulevu kisha filie fiwa ifyata mfiyo mulili John fiali kwete fiali fwayo kuchitobu vina bumbi echo fiali fwayo kuya muliba kapoli echo isu wa filingilo kukwate chintu chimo icha kubombela mo umomuntu uwa kubombela mo kabiri ili ya enshila lesa kubombela mo nao alingile ukutukwata ifwe ashintilila pali ifwe ukubombela muli ifwe
And many came while we were on the trip.
Kabiri abengi baliishire iliyo twali pabulendo ne filoto. Kabiri shukuru Yesu tatalile okufirwa lelo apele obwiluro obwalunga makabiri tali fie tilia fine fie muri uli amsango. Eliyo kabiri ali chitila ifisu makuli ifwe ukututungulula kuna masha akulunga nukutuweba apo shabelele. Kabiri na mwishiba ukubafie pamofiria fine chena chintucha wa masana. Waikele panshi, mwishita ya ushiku, kumulilo, kwa pankambi, ukutaluka kubantu bonse, ama mailoshi kabiri wa mailoshi kabiri wa mailoshi, nukula lolekesha o, ukubirima kwa mulilo, kwa pankambi kushinguluka mwisambali ama we, kabiri, owe chari chintucha wa misha. Umomu nina paria, uyo wale kwa togu afya no mukashi wakwe, uyo wali imyaka ingi ya pitapo ainuine, umuto wakwe mkulongana, kulia uko na kwete ukulongana. Kabiri nalibe puishe ukukonta mika mitwe yabo, nalikwete umupashi wako wela uyo wale kana ukulekilako umwana kashi kulia kuntanshi. Kabiri na mayo kwa ulo ukukwanta katina, ainuine umuto wakwe fiofine. Kabiri umupashi wale kileko umwana kashi kulia kuntanshi kabiri waile kuli wena.
And this is around 14 years. And the lady has
kabiri ichichari na limo imiaka ikumili monafine. Kabiri na mayo aba musango wabipisha. Ichakutila ngo kufulunga na mpaka. Achitafie fintu ifyo ifishiri ifya lungama. Jefyo achitile, ashire omulume wakwe. Aire no kukwa kumwa umeumbiri ntu achitale ikala no omulume wakwe. Aso sile kutila taishive alichitile chiria.
And so the
kabiri eicho bena, bena wali yeseshi okumupima palichi, nichinshi icho muitachiria, ilio imwe, ichilafi. Chena mwe, chonse icho lirieshi na liaba, ndemo na chiria chinshi nka doktor. Lilota chali nichiria, chali mupashi. Kabiri wene, kabiri na mayo ali umunandi umusuma. Lilo kufuma ili anishita ya ushiku, kukia panta anishi, anishile mpata afye, apa afye, pantu kutimuamu na mulandunshi chawele filia. Nomba lelo ili omulume wakwe aishile, kabiri tuwaishile fukama mchipinda kukupepa, elio omupashi wa mshilo, waishile ika, chiri achari echo. Elio aishile mwenekila kumulume wakwe ili anishita ya ushiku mchiloto, aishile wela nechiloto ato ntonkenye chari cha kusekesha. Kukuisa sanga chari ubuwa suko wine, kukuposhiwa kwa mkashi wakwe, ifyo kutila omupashi wa mshilo, wabo mbele. Kukunya kulia kutukusoni na mnina nomani na waja, kabiri kulia shukuru atende kukubomba na kabiri nefikalamba ifintu ifiamaka no kusokorole ifintu. Inshita imo ya mshiku, isa mpele kusondoluela okupano, nalininji menina na mnina Wood, kabiri na mnina Suthman. Kabiri ifwe tuwali chari na limoteni koloko obushiku. Kabiri nalolekesho kutonta mulwelele. Kabiri umwenso ukalamba waishire paline. Kabiri na atile, lolekeshe nifye, yonse lilia ili kalamba ibumba ilia mumyulu. Kabiri na atile, ifintu fionse filifya ikatana mkupiririka. Kabiri munina Wuda atile, lolekeshe ntanda shibiri, ishi nono isha palamene, icha kutila taishele ngo kumonekela ngolubuto. Na atile, lona uishi wa munina Wuda, ukulingana na science, muli chirie chipinda, chipinde chinono, chipinde chikalamba, chirie ntanda tashire moneka kwa tishiri ama nchezi ya vili ukutalukana. Kabiri shiri, isha atalukana nganshi, kuli mone hivye ukuchira ifyo ifwe tuwaba kuli shena. Kabiri inga kutisha atendeka kuhisa pari ilisonde, kutichasenda wa mailoshi ama kanapari ora, kutichasenda imiaka imianda ne imianda kuli shena kukufika pesonde.
Na atile, lona uishi wa
kabiri na atile, muri yonsa ikalamba, emi wambele ikalamba kulia, leo nomba wala tuwewa kutila, wala lekesho kupitila mufilola, kutiba amona imiaka, emi intapendwa umwanda umo, na makumi ya miria nshitaya lubuto, muria mukati muria, kabiri muria muchiri imieshi, nentanda kabiri kabiri, lelo lesa, alengele fionse muri fiena, kabiri wene ekala mukati ka fiena. Na atile munche nde imomulia, na inshire imwene na inshita imomulia batambile ntanda, zodiaki, ukutende kana na chisungu, ukuisamu kupitamulia munchita ya kansa, kabili ukuyafye panta nshimpaka, kwa ya kulekelesha chari ni nkalamo, leo nkalamo. Ukuisa kwa ntanshi ukwa kwa Kristu, mulina chisungu, ukuisa ukwa chibiri, kunkalamo, ya mkowa, wakwa Yuda. kabili natile naliyesha nokwishiba kwandiko nse okumuna ilya zodiac kabili takuti njimone lelo nomba yabakulya bali abasambilishiwa balishiba yabakulya yobo ali mwene abantu balelekesa pali yena yali ni baibele munshitaimo
But in that whole great mass
Lelo mulia muli chilia chonse chifulo chikalamba cha ba millions na ba billions ba ba miaka ya lubuto lesa ekala pakati ka fyonse fyena kabila lole kesha panshi Paulo ali mulia ba mayo bali mulia unchende imokrole kesha panshi
And I thought of the order.
Kabirina ton ton kenye pabutantiko wadirye bumba ibya mumolo. Tapali nanguli mwe bya fiena ibya fuma muchifulo. Chila chimo chila sunge nshitaya chiko muko pilirika. Ifita ifikala mbefya kwa lesa. Na ton ton kenye baba shirika. Ifyo kutira nga uliomwe shwadi fumine mubutantiko. Isonde kutiria fimbwa na kabirina menshi muma minitifye aya nono. Iso onde kutili abafi engefio liari ilio lesa asa lile kulibontia. Pakulenga ifetube pali liena. Pali chimfulu mfulu kabili apashaba kantu pali memfimfi na menshi yali pamulu wesonde. Kabili inga takutila ulio mweshi winga talokusela kutichachite chintu chimochine na kabili. Ilio mweshi wataluka kofano nukusuma kuisonde ama bimbi ya lesa. Nga waingila ama bimbi ya konka mofie. Pita yafi ya kwa lesa ifikalamba. Iyo na tonton kenye paluwa hii. Chiria ukuba ifitefia kwa lesefi kalamba kulia, nomba tuwaile mkulala. Elio kabirina atende kukutontonka nyatapawa na nguchimo, ichafiria, ichafuma muchifulo chachiko. Fionse fia ikalamu fifulo fia fiko. Kabirina shiresela, apa liponse, pali shirie nchende, nipamulandu wa chintu chimo kabiri, chila leto wa afya kuliri isonde. Na tu mwona fie file chitika paliche na nomba. Ukufuma kulishi mwomulishe na ukusela mufikulo shashiko shimbi. Chila bomba. Nomba chileto wafia kuchintu chili chonse. Kabirina tonton kenye. Kanshi nga chakutila lirie bumba ili kalamba ili ya mumulu. Nga liria ila sunge nchende ya shiko kulenge fintu fionse fibe ifi atantikwa. Nga paruwa chimfulunganya iche bumba ili ya pesonde.
How when one gets out of order.
Chinshi, nga chimocha afuma mubutantiko, ifyo chena chifumie chintu chonse munchende ya chiko. Imitantikile yonse ya kwa lesa ila fulunganishiwa, ilio ichilundwa chimocha afuma mubutantiko. Tufuile yonso kuluisho kusungo mubutantiko wa mupashi.
And I would to God this morning,
Kabili kutinachita kulilesa munolu chelo, ukutila tuingaleta ichi kukulonga na kwa kunda pa kwine kwine. Ukutila kutituasunga ichichi kutulwa ibumba ili alonga na pesa ambali ya uyu mutenge munolu chelo mutu mfano cha musango yukutila umupashi wa mshiro ulino kubika chila chilundwe cha mubiri icho ichili munolu chelo mutu mfano cha musango yu mpaka kulino kubako kunda kwa Kwa kuichitikila fye, kwa kumweono mubiri, nga chakutila tuwa ikatila fye vifulo fyesu. Nomba nje fye na chosa pa kutendeka, uyuna mayo wakwete impalonda uo Dr. Holbrook asendele, alino kufumi hapo.
Now the God that caused the flutter noise to come into that clinic,
Nomba lesa uwalengele ichongo, ichachipupu, ukuisa mkatika kliniki ilia, Nokufumia ili mpalonda okwabula nangu okushapo ekibala busheta mwishibe okutira ulya lesa mowine ali muno kabiri ichintu fyechimo icho alilolapo chiri kupita fyakwe okusende fifulo fyabo ngefyo intanda shaba mufifulo Nomba bushe na mwishi batu alikwete ubulwi panuma ya bulwi ne mpupili shosha bulwi kabili nge sonde like mini na tukesa kwa tenkondo na shimbi shingi.
But do you realize that
Lelo bushe mle iluko kutila wafie mchituntulu ama kafie ya bili mchalo chonse kufia kupusa na fie sufionse kabili noka na mfwana pakatika umono mubie kabili ne fintu fionse fionse fitulila kumakayabili kwa wafia amakayabili kabili kwa wafia mabufumu yabili amakayabili na mabufumu yabili fionse ifia shala utunti utunono tuachepesha tuasunti nkana na yamo aya yali amaka kabili yali ya maka ya kwa lesa na maka ya kwa satana chilia chinshi ubulwi bwonse ichimfulunganya chonse ichintu chili chonse chisa mukuchitika chava nalimo mukutungululwa na maka ya kwa lesa temwa na maka ya kwa satana pantu yali ya emakafye yabiri aya bapo kabiri chilia chava amaka ya mweo kabiri na maka ya mfwa nomba yali ya emakafye yabiri
And
kabili satana kuti achitafye amaka yakwe ayo akwata maka ya kwalesa ukwalulwa tayaba amaka yene yene tabo kwalulwa kwa maka ya kwalesa ichintu chili chonse cho satana akwata imfa yabafye ubumi ukwalulwa ubufi chabafye chine ukulandirwa mumbi mwamona ubuchende waba i imichitile muchilubo imichitile ya bulungami muchilubo Mwamona, ichintu chonse cho satana akwa atachawe ichintu chimo, icho icha alwilwe. Lelo chena maka.
And we are today sitting here and
Kabiri ifwe tuli ilelo abekele muno. Kabiri yamo atemwa yali amaka yambi, yali no kututungulula ifwe. Eicho, katutanke olio mubifi, katubule fifulo fyesu ngentanda shamo mnyolo. Yepyo Bible ilanda intanda ishirubanta mulya mwibuku ya kwa Yuda ayale fuluma ifyanson ifya yako kabili tatule fwaya kubentanda ishirubanta ukusungukanga chakuti ichi na chirungama ukusungukanga chakuti chilya na chirungama ukusungukanga chakuti ra chirino kuchitika ukusunguka ifyo chingala mila sabanta ikale ninga shirientanda isha mumolo ngomushirika umwine mwine pachifulo chakwe cha mulimo imine ni palya Ukuchetekela, umeone mfwa. Nomba ifita, ilio mchine chine ifita, inko ile teanya ukuyalua na inko ibie, ilingile intanshu kuikala panshi no kulolekesha ichi richa lungamane ichirubo. Kabiringa chakukira wali no kuyachimfia inko imba temwa yo. Yesu wali sambilishe chiria. Kabiringa chakutira abantu kutiba chitachiria. Ngenko kuti kutishaikala panshi no kuiminina no kutontonka nyafira fintu imbali shonse shibiri ngata twakwata ubulwi na bumbi nomba tulesa ngo kutila ngata kutila omuntu tale chitachirya ngata kutila bakalamba baba shirika banko tabalika la panshi ntanshi no kutontonka ya no kumono kutila bali abalungama kabiri amapange yabo nama tontonka nyo kubaya lungama kabiri nga kuti bali kwata amaka yengi no kukosa kukuchimfia ifitafimbi ye na bali abashini nkisha kuchimfiwa bali epo General Custer apangile chulubo chaku echa bipisha
General Custard, as I understand,
General Custer, ngepyo na umfwa, aliyebelwe kubuteko, ukukanaya mumpanga ya basus, pantu yali nishta, iya kupepa kulibena, yali nishta, iya kushinshimuna, vali kweta marila, Delo Custer alikolelwe, kabili atonton kenyo kutila kuti ati chitate mulandu, ali nokwabuka ngacha kutila chali ukwewa, atemwa kanaewa. Yaliyo kabili vena, baile la saba ntoma kaele, vali la shire pali vene, nde tontonkanya, bamo, vali bala shire, chali nwa scout kulia, ukufwaye fya kulia, ukulisha abantu babo, babo, ilio vali mkushinshimuna. Kabili kasta ukwabuka, ali bamwene, kabili atontonkenyo kutila vale fwaya vena, kabili eicho, vali la shire muli ababa scouti, kabili ababa scouti, vali butuike, no kubwelelamo. Chinshi icho vachitile, vali teyenyene fyanso kabiri, aba vali ishile. Kabiri, ilia eali impela ya kwa General Custer. Pantu taikele panchi no kutontonkanya intanshi.
He had no business there.
Takwe tepo umulimo kulia. Takwe tensambu ukuba kulia. Ali sunkile vansam yokufuma, kululamba lwa kumasamba, ukuyafyo kuchiringanya kumasamba fya fine.
And they had a treaty.
Kabili vali kwete kusuminishanya. Lelo, aishile toba kulio kusuminishanya. Kabili ilio atobele kusuminishanya, elio ali chimfiwe, mubolwe.
And so, army first in
Kabili eicho ifita, intanshi mukuitea nyakubolwe, intanshi kulingile kwaba, abasalwa, abashirika bamo. Balingile okufuikwa kukulwa. Balingile okusambilishwa ifyakulwa.
And I believe that the greatest
Kabili ndete tekelo kutila ubulwi umachirisha ponganshi ubobwa talokuwikwapo buli nombo wateyanishwa okutendeka. ndechitikilo kutila lesa ava alesala avashirika vakwe ndechitikila ala vafwika ukubasambilisha kabili kulio kwa kurushisho vubinomba na kutianishiwa gulete yanishiwa ukwambako ubukalambo obubi ubwantanshi obwata lokulwikwapo bwatendeke mumulu ilio Mikaele na mamalaika bakwe balwishishe Lusifa na mamalaika bakwe bwatendeke ntanshi obulu ubwantanshi bwali mumulu eicho olubembu talwatendekele pesonde lwatendekele mumulu elio kabili lwaposelwe panshi kufuma kumulu lwakumishiwe mumulu ukuisa pesonde nokuila pabantu nse elio obulwi ukufuma kuli bamalaika bwaishileba ubulwi bwabantu kabili satana aishile mukona ula ifibumba fyakwa lesa ifyo lesa alengile kukube fyakwe wene ali satana aishile mukona ulefi yalya eyalya mapange yakwe kukufyona ula elio obulwi bwaishile tendeka pano pesonde kabili bwatendekele mulifwe kabili bulalwikwa okutulalilya nomba lintu ubulwi ubuli bwonse tabula tendeko kulwikwa vene ntanshi valingile okusala echikulo ichakukumaninapo ate mwainchende apo obulwi bulingile okulwikwa inchende iyasalwa munkondo yakubalilapo yesonde yaishile ebikwa fye pampanga ishikwete mwine kabili nenchende shimo uko balwile kabili kulingile kwaba kwenchende yasalwa chilikwati ilyo Israel aile kubulwi nawe na perishiti waliko olupili kulubalilonse uko balongene kabili kulya eko Goliati aishile monekela nokukuta kufita fya kwa Israel kulya eko Davidi amukumenya mupokapoka ilyo apitile pakamulonga akanono ako akapita pakati kampiri shibiri atolela amabwe kulingile kwaba kwenchende yasalwa kabili mulichi kulala impanga ishaba na mwine impanga ishaba na muntu kabili balalwila apa pali yinchende vena tabachitafye umo okulwila okulubali kabili umo olubali lwauku kabili umo abutukira kuno olubali ilya enchende ya bulwi uko bakumana nokwesha maka yabo uko chilafita fyesha kukosa kwa fiko kufita fibiye nchende ya kukumaninapo ishaba na mwine
When this great battle started on earth, there had to be
Nomba mwiyeshe kukana alufya ichi.
Ilio
obubulwi obukalamba bwatendeke pesonde, walingile okuba nchende ishaba na mwine iya kukumanina po. Kabili ishirye nchende ishabulwi, shatendeke mmano ya muntu. Mulya emo obulwi butendekela.
The human mind was chosen for the place of the battle.
Amano ya muntu yali salilwe okube nchende ya bulwi umo itendekela kabili chiria chava ni pamulandu kusala kuchitwa okufuma mumano mumutwe nomba tamata lile okubutendeka okufuma mukabungwe kamo tamata lile okubutendeka okufuma mwibombele imo ya fyela nchende tashatendekele mulya
Therefore, that organization can
Eicho kanshi, akabungwe takakatale okutala okubombo mulimo wakwalesa. Pantu inchende shabulwi, apo mulingile okukumanya omulwani wenu, ni mumano. Mulingile okukwata okusala kwenu, amukumanya imwe. Depa ya uyu mukashana omunono pano ulwele sana, ukubo washininkisha okumfano mbakulichi, okumfukisha nganshi.
Decisions are made
ukusala kuchitwa mumano mumutwe mulya emo satana mukumanya kabili umo okusala kwabila pantu lesa alengela omuntu mulilyanshila nomba ninkwata nga mwachira olekesha pafyo nembile pano kamakwa kanono akalengelwe nalikakwete kuno teka lesana pali ukubomfishiwa pachipampa umuntu apangwa fyekwati ngo oluseke lwangano lwena nimbuto Kabili umuntu nse ni mbuto. Kumubili mwava imbuto ya bashinwe na banyinenwe. Kabili ubumi bufuma kuli batata. Umunofu ufuma kuli bamayo. Eicho fibili pamo ilini kabili umulopa fisa mukuba pamo. Kabili mukabulungwa ka mulopa mwabo ubumi. Kabili mukati mulya talatendeka kupangwa. Ukupanga umwana. nomba imbuto iliyo nse yalikwata ichipapa kunse icha mukati chaba ichanaka kabili mukati kachanaka mwaba akamusonga kabumi chisuma ulye emusango twapangirwamo twaba umubiri umweyo no mupashi icha kunse umubiri ichipapa mukati kachilya kampingu kabili na fimbipo mwabo umweyo kabili mukati ka mweyo mwabo mupashi kabili mupashi ulatungulula fyonse fyashala nomba nga kuti mwaya ikala iliyo mwaya kung'anda nokulengo tushirwa utwashinguluka tutatutu nono mulino kusanga okutira omubiri wakunse walikwata amatontonkanyo yasano ayo ubombelako kabili yalya yaba okumona okusonda okukumya okununsha okunfwa yalya emano yasano ayatungulula omubiri wa muntu mukati ka mubiri mwabo omweyo kabili uli omweyo otungululwa nokwelenganya kampingu okwibukisha okutontonkanya kabili nokutemwa kilya ekintu ekitungulula omweyo lelo omupashi wakwatafye ilyano limo omupashi owe katucumfwe omupashi wakwata ilyano limo kabili lilye ilyano lyaba ilisende ekifulo kyonse ekyawene chaba ichitetekelwa temwa ukutwishika chilia chishinka nganshe kabili kwabafye akashira kamukuli wene kali akaba okwisalira umwine kuti wasumina ukutwishika temwa kuti wasumina ichitetekelo chimo palifi icho olefa ya kubombela po keicho kanshi satana atendeke pakitulwa ichikankala ukulengo mupashi wa muntu kutwishika ichebo chakwalesa lensa atendekele pachiputulwa chikankala akubike chabo chakwe muli uli omupashi mwachimonecho chilya echibomba nga chakutira ululukuta ino ine nshita kutirwa abikwa pamo ukubaba ikatana pamo nga filya ichakutira omuntu onse alina okuba n'omutima umo kukwabulapo okutwishika nangu kumwa paliponse tekuti kube omuntu mulwele mukati kesu mumaminiti nayambya sano takuli nangu umo umuntu muno ule kabila umupashi wa mushilo lelo uyo winga upokelera nga kutifye mwaba bakuwamya chili ekintu chimo nomba pali epo obulwi kutendekela mukati ka mano yenu mwine nga mulefwaya nomba ibukisheni te Christian science nomba amano pavyalengwa chili atachaba amano yasumina umweyo icho ichaba ichebo chakwalesa kabili chilya chileta umweyo itontonkanyo fye lyenu talichita lelo ichebo chakwalesa okuletwa mukashira ketontonkanyo lyenu mwamona tachaba litontonkanyo ngefyo Christian science landa amano pafyalengwa iyo chilya tefyo chaba lelo amano yenu yanachisumina amano yanachikasha amano yenu yatungululwa na chinshe umupashi wenu kabili umupashi wenu ulekate chabo chakwalesa kabili chilya ekintu icho chakwata omweyo muli chena chinaleta omweyo muli imwe owe munyina ilyo chilya chachitika ilyo omweyo wa isa muli kalya kashira muli imwe ichebo chakwalesa chilesa mukumonekera muli imwe nga mwaikala muli ine nefyabo fyandi fyaikala muli imwe lyena lombe nicho mulefwaya kabili chikamuchitirwa elyo ni chinshi chilya chichita ukufuma pakati ka mutima icho itava omweyo ukufuma mulya chilaya okutwala muli chilanshila ubwavya ubwachena ni ubo natwikala umu nokutwishika kwingi ukwesha kusumina ichili kunse kulya mulingile okukanya chilya kabili nokwisa muli ilya nshila nechewa ichakwalesa chachine elyo kabili chilaya ichine cheka ukwibombela chaba kuli chilya ekiri mukati chilya ekintu ichipendwa ni mukati satana okupalama kwakwe atendekera mukati nomba mulesosa chiiba chinwa chichita efifintu chilya tachakwatapo nangu chimwe chakuchana chena mwamona ni mulya mukati temulandu busuma ife mwaba ife wakwata emibere isuma ife waba wachishinka ibye fintu filapelwa muchinshi lo yesu atile kano fye omuntu afyalwa chipya chipya mwamona kulingile kwabako ekintu chimo kuchitika mukati nga tamuchitile ilya mimonekele ishiri ya chine pantu mukati ka mutima wenu mulakabila kuchichita nelyo line tetibe mimonekele fye chilingile okuba ekitontolo kabili kwabafye akashira kamo umo chingeshiramo kabili chilya chabo kupitira munshira yakwisalira we mwine ukwisa mumweyo ukupitira mumatontonkanyo yenu ngefyo omuntu atontonkanya mumutima wakwe efyo aba nga mwasosa kuli ululupili sela kabili tamutushike mu mutima wenu lelo mwachetekelwa kutila ichilia icho mwasosa chilino kwisafikilishiwa kuti mwakwate cho mwasosa mwachumfwa mwachimonecho mwamona chilia enchende shabulwi ngakuti mwatendekera pyepali ya intanshi tuliava fwaisha ukumone fintu kuchitwa tuliava fwaisha ukuchitra lesea ichintu chimo uyuna mayo muno notalina ukufwaisha ukwabulo kutwishika ukufwaisha ukuba no mweo alefo yokuba mutontolo bambi bali pano palefo yokuba batontolo kabiliyo twa mfwa ulio mulando ngafilia shinganga ukubushiwa kwaba fwaifintu ifya pulamwe fikalambe tolesa weso wachita kanshi tulaba bakufwaisha kabili chintu chache na michi tulesho kupalama kupitra mulia ya mano ukumfikisha ichintu chimo kuno ngakampingu abantu abengi nganshi nchite shingi bali ilwila mumbi ichebo kabita bangu mfukisha palichi ukuchito buite bwa kuchipa ilo nantile nshaba sana pa buite bwa kuchipa ilo te kupililo kutila tamulingi lo kuchito buite bwa kuchipa ilo elo muntu mwa ikato muntu mwa kukubo kono kusosa owe mwini na John na wishwaichi inena iwe tulibe na mupalamano nchita yonsei isa kuna kuchipa ilo fukama chinshi icho ale chita nga chali we menga na likwete chipampa kuno utina mulangisha ifyo ale chita alesho kubombela mukatika mweo wakwe pakutemwa chile tachibomba kariate kashira muchine chine tachaba linda lebombela muli chinshi mukuibukisha kupitira muliano lya mweo wakwe owe mwini na John walikwete bano kabasuma kale bafwire ukuibukisha mwamona teti muchite chilia chilingile chaishira muchishirwa icha kuisalira palwenu ima mwebene lekeni ichebo chakwalesa tamwisa pantu banyinenwe balya banakasha basuma tamwisa pamulandu mulyabe na mpalamano basuma mulesa pantu lesa ale mwito kukwisa kabili mula musumina pamulingo wa chebo chakwe chilie chebo chipibula ifintu fyonse chilie chebo ngakuti mafumyamo ifintu fyonse munshila kampingo onse amano yonse kabili nokuleka fye chebo kwisamo chili echebo chili nokuleta fye vya fine fye apa mwamona icho chipimba pali chena mwasa chisuma nomba mwatira chisuma ifi kampingu na amano kabili na findipo tafya kwa tapona nguchimocha kuchita kuli chena mwina Branham muchine chine chila chita longa mwaleka echebo kwisamo kabili nokuchifimbiri kishapo na kampingu jile tekuti chikule chikawa echebo ichabula maka mshema itala kumona luseke ulusuma uluwa nyanje uluwa vya wa mushiri kabirile keni akamuti kapone nepalilwena luka kula uluwa nyongana umanga shuri onse ichintu chili chonse chimena kuyapa molo chikachita pantu ichintu chimo na chichingirila chisuma chili echa wabu afya na ichitekelo chesu icha pentekosto ilelo kwa lilekele ifitu ifingi nganshi ukuchingirila ichitekelo icho tuwasambilishiwa umupashiwa mshiro uyowa ikalamulifwe Wadile kilako ifintu fingi nganshi ukulolekesha kumuntumbi kabili kasebanya lyonse aba uwakwesha kusonterela ukufirwa kwa muntumbi lelo alesha ukumutalusha kufuma kubuntu obutontolowo ubuli ubwa chine chine akamusonterela kuli bumbi munda nshitaimo uyowaile mukupashanya chintu chimo tati chitile bantu ale pashanya lelo ngatafu mine kuntulo iya chine ya chemo cha kwalesa emyone sonde fikapita lelo chemo cha ndita takapite chifile cha ikala palya ule chimona nkashi chilingile okupokelelwa mumano elio chila chetekelwa no mutima elio ichemo cha kwalesa chilesa mukuba chituntulo elio amano yonsa ya mwe ono mubiri yale sushiwa na mpashi wa mshilo elio amano yenu yalaba ya kwalesa kampingu wenu alaba wa kwalesa ifintu fyonse ifefili ifyabulesa fipitira mulimwe takubapo kutwishika nangu kumo apali ponse takuli nangu chimo ichinga chichingirira takuli chintu nangu chimo chingesa muliano lyakwibukisha nokusosa chisoma ndeibukisha Miss Jones ayesesho kuchetekera lesa kabili Miss Kampanda na Kampanda Miss Doy ayesesho kuchetekera lesa kukunda pwa inchitaimo kabili alifirirwe mwamona lero ngachakutira ili enshila na iwamishiwa nokusangululwa kabi na isushiwa mukati na mpashi wa mshilo chili atachisa na muliano ili akwibukisha temulandu palwa Miss Jones kabili nefya achitile ni mwena lesa pamo kabili temuntumbi kanofya imwe babili mwachimonecho bulia ebulwi mwenu mwipayeni pantendekelo mwipayeni mkashira kakwe tachawa ifyo mwingalenge nkondo kokola chawa kuipwisha ililine gakutimanyisa kabiri nina okusunga yali amaanwa yakwibukisa nakampingu nafyonse kutontonkanya palwa kisoma limbi kutinafirwa limbi tekuti kibe kyalungama muyeesha okukita kirya nakalya pose nikumbali bintu byonse kabiri isula eninshira nokusosa lesa ekyabo kyenu kyabe kino muyayaaya kabiri kyena kyandi ng'olukuta lonse lwafirwa ng'esonde lyonse lyafirwa ine tekuti nfirwe nakalya pantu ndese nde ekyabo kyenu bwapo obulwi kirya ekintu kinshi kyolesa impalume engafumisha impalonda kufuma kwibeere bya mwana kaishi ukwabula ekibala n'okuleka omwana okulala n'okufa iyo omukwae omukasa n'omuntu ono alishire kuno tekalesaa n'okufuma ku high school banyina balinjitire batire munyina buranamu omwana wandi omukasa nanakwata obulwere bwa Hodgkins irya nimpalonda isangukira mufipumba kabiri bashinganga babulire akaputulu w'okufuma obwatendeke pa mukolo bino bwakwe bali katumine kabiri bwali obwapwirika obulwere bwa Hodgkins eikyo antiile bumbi obukatendeka kuti bwabeera pa mutima wakwe iri obukakita ninshi aya antiile tabukweta omusango byaleishiramu n'akwata apaliponse nalimu emyeshi itatu iyakuba n'omweyo banyina batire kinshi ikyo nalakita mugweseshamu ku sukulu natireleka aleya pantulimbi alina okwyamu mu kupumikisha afye kabiri atireleka afye aleya n'okwikala obuumi obwalinga ngefenga kita wikamu ebapo ekintu nangu kimu palwa kyena eikyo namayo atire kuliine kinshi ikyo ndina okukita natire okamuleete kuno n'okumubiika mu mulongo wakupeperwa kabiri natire mukeese nankwe namufire myumufiire imo iinoono yayibeera kabiri iri omukasa n'omuntu ono iri anshire ruyo rukyero n'emiromo eyamimonekere ya bulu kufuma mu kupenta kabiri ngefyo esiku lyakwata bamusangofirya kabiri kabiri kintu kino n'okyalinshire nshanshibe ngaalina okuba ninaani baalina okungitapaliramya nalimwikeete pa kuboko kwakwe natiire mwashibuka eni nkashi uli alipalya ali eyo mami ntifye aya noono nalolekeshe kuli banyina n'okumona bonse babiri ukwabula leso okwabula kristu natiire kuti mwasubira shanu kundapwa muli yimibeere mulina okukyetekera yesu kristu nga kapususha wenu natiire bushe mulina okwisa kuli iki kishiba kuno n'okwisa batishiba mu isha lyakwa yesu kristu kukulekerebwa kwama embusha enu batiire tulina okukita ekyo owe namwishiba ekyakitiike omwana kashirimbi naikala ali munolukyelo mwebengi mwalishiba iryashi munyina mike egan umowa baba trasti muno alishiba eri iryashi iki kyali nalimu emyaka yine ate mwaisano yapitapo omukasha n'omuntu ono bali mubwekeshemu kuli kiŋŋanga aire esanga okukirata mwali nangu buma obulwere bwa Hodgkins mubwasangirwe muli ena kinshi kyakitiike mwali isiire enshira ntanshi mulingire okubuula omushirika mupashi wa mushiro okubiika ku ntanshi ya bulwi ulya asende ekyebo kyakwalesa weena ekyebo kabiri weena ale emirina kulya takulina ngu kiimu ekinga kanya weene nakalya takulina ngu kiimo tonse otushira otwashaala nantuwamishiwa watifyenga ekyakusunguruiramo ikyakale n'okwakufumina ekyushi kwa isalwa mwabiikako omuliro kuli kyena kikapolesha ekintu kyenu bulya ebwabo obwafya nabe na kristu abaawonaika nipa mulandu tabawamya otushira twabo tabengera mulya mukati mulingire kuwamya twena kampingu okwibukisha amatontonkanyo okubiika byonse kumbali n'okulafuma mukati okwisa kunse na kiri ekyebo ekyakwalesa ekyapwirika kirya ekyabe ekiine temulandu nangula amakana ikumi rimo bafwire okulubali leero okukyetekera amakana ikumi rimo bafwire kulya lubali mailo okukyetekera kirya takiri nangu kiimu ekyakukita kuliine nipa lwandi ninene ulekyetekera ninene ukyetekera kyena kabi tulemu nakunuma kulya nga twalefayo okwisula utushira twesu kanshi nga kutwakita n'okumona tulesanga uyu umo na ulya umbi kabiri uyu umo na ulya umo amakana yabeena balepeera obunte lero kaseebanya alina okwensha n'okubwekeraana kabiri mwamona nga takutiira kutyayingira mulya mu musango onse ninshi aho nawula ifita fyenu lya liine nga mwakwata amano yenu okumona okusonda okukumya okununsha n'okunfwa byonse biri bye bwino lero mwifisubira kano fye nga fyasuminishanye n'ekyebo biri bye bwino lero nga tafisuminishenye n'ekyebo mwiyumfira kuli fyena nomba okwerenganya kampingu okwibukisha okutontonkanya n'okutemwa byonse biri bye bwino nga firesuminishanya n'ekyebo lero ng'eryano lyenu ryakutemwa talileesuminishanya n'ekyebo likanyeeni mulina okuona wuli otushira mu kwangufyanya mwamona ng'okutontonya kwenu takusuminishenye n'ekyebo kukanyeeni kirya kishinka injini ng'okwibukisha kwenu ng'okwerenganya kwenu gakampingu wenu ikiri kyonse tafire suminishenya na kirya ikyaba mukati sikanyeeni nikinsi kyomukwete nomba namukwata emibombere y'akasuba haleluya Chavalesa, atanti kentanda omwali nga kabiri atire. Pene apo pene mpaka kamwite. Shikala palya pene. Takulina nguchimo, ichinga shisesa. Iyo lesa avula omuntu mmaboko yakwe mpaka kuti avula amano kampingu yonse kuhamishiwa mpaka kwavakolesa kunuma kuli yena mumupashi takwava chiwa mwisondo winga viko kutwishika mulya cita chishinka yena kuti aisa nokusosa tamule mfa bwino nangu panono kampingu wenu ninshi nafumapo kuli chilya utuchira tuli utwa wamishiwa nganshi tulabirikisha haleluya ukwa kufumina kulalisha munzoli ubukata kulilesa tulabutishiwa muchine chine mwabu sakafi eno kuhamishiwa kuchebo chakwalesa kukubomberamo amaka yakwalesa mwamona chilye chintu chikankala iyo apo nchende yenu yabulwi nchende yenu yabulwi yaba mukati umu chakubalirapo mukati umu mumweyo mukati mmano yenu ayo ayesula amano empongolo ya kumweyo impongolo ya kumupashi ntile amano yenu yalesuka nokusumina mupashi atemwa yakano mupashi kuti mwakwata tukampingu tunono notunono otwami umfile kabili notwakumfa umfa utunono ifivyonse fintu chilia tachikwetepwe chakuchita kuli chena tuletu wakumfwa mfake utunono nefintu. Lelo ilio chaisa kubotontolo amano yenu yala fiswila. Amano yenu limbi kutia upokerera atemwa ukukana. Chilia echo mwema nandi lesa mwileka nangumo padibena achirufye. Mwamona mano yenu eye sule chibi. Atemwa ukwisale chibi. Ukumfila kampingu wenu. Ukumfila ukwibukisha kwenu. Ukunakila ukutema kwenu. Lelo ili amano yenu ya isalika yenu kwa hivi fintu nukuleka lesa umupashi uachebo chako kuingilamo chila kumye fintu vyose fiashara kunse ukutwishika konse kulaya umwenzo onse ulaya ukumfwa umfwa ukulikonse okwa kutwishika kulaya nyumfile yonse ilaya takulina nguchimo kuimini namulia tano fiechebo chako alesa tabili satana chekutaluishe chiria yomkwai chekutaluishe nukuchimfia chiria nomba tuwalishiwa chidia chishinka. Aya mabulwi yala lui kwa ukutula ubushiko kwa mwibala lia Eden. Ubulwi mumano ya muntu. Satana ewa kutendeke. Kinshi ito achitile ilio akumenye Eva. Enatake enechapo chakwalesa. Nelo alichuwa minishe chena. Aiminike utushiratumo utunono omupachifulo chimo. Atile, lelo mchinelesa kutendeka 3-1 mamona, mchinelesa fionse fintu ifyo ena ala ile, ali ishibe ichebo cha alichalungama, lelo ali ishibe tekuti esefye pambilibili, nukweba ula chena, ukusasuka ngafiria, lelo wene achuwa minishenga nshi. Kifyo mama yo vale tulenga yifuwe kunuwa muti, kabidibena kutiba esha okubika kwa menshi ya machungwa mafuta ya mono. Mwe, chinifye kwa tikunuwa mafuta ya mono kwa vula menshi ya machungwa. Ichintu chonse, ichiri, ichabumbi munda. Mamona, bena, walele ngo kubuka mushita ya ushiku, kabidibena vale tupa mafuta yaku, aya chifuba. Kabiri kutiba avika mafuta yaku, nokubika kwa sugar kuliena, mamona musango wa umbi munda. Lelo, ya kota fipa mkolo minopenu ponse, mupepi, ilio yale ingila lintu sugar ya pwa. Chisuma, pija efintu chava, we munandi satana esha ukubowa umbi munda paruwa chena. Alesha ukumunangishe chintu chimweta wamisha, inshila ya anguka, ama panga ya kwa tishepa amano. Leo takoma kwa mapanga ya kwa tishepa amano kuchila fiolesa ata antike, pakutendeka itebo chakwe. Ikatilile ni chiri echebo, ikatishe ni kuli chena. Leke ni chena chemu ikatishe, ikale ni palia na chena. Chiri ya e, chintu cha kuchita. Ukuluibu atendeka ilio Eva, aiswila amano yakwe, kukumfila kumatonchonkanyo yakwe. Kari ya e kashira aishiremo, chiri ya e nchira aishiremo, matonchonkanyo yakwe. Wene mukatika mweo wakwe, alitonchonkenye. Amenzo yakwe yari, chakumwenako. Ali mwene nsoka, yari ya yemba ya mwene kawino ya wamishapo kuchiromu lume wako wine. Yari nchengeshi ya chiramo mufia mweo fionse fia mumpanga. Kabili yari narimu omuntu wa mwene kere ya wamisha kuchiromu lume wakwe. Ya mwene kenge chiswango ita pulamo, ita waka pafu kui minaparia. Ifyo yari ya pulamo, kabili yale shokumwewa ifyo chari chintucha wama. Kabili ichintucha kubalila kwa chitile, aiswila mano yakwe. Kabiliyo achitile chiria, ama tontonkanyo ya buntu ya lichikete. Yangubu shechitetichiwe chintu cha wa mshanganshi. Filia, efintu achita kumwana kashirelo. Umwana kashi umo no mulume wako musoma munono akasanga omwo mukalamba omukuluma ome wabakapafu uyu mwana malino kwesho kwisula amatonton kanyo ibukisheni uliani satana uliani kasebanya atemwa kulubalirumbi umwaome kumwana kashi umwana kashi kumwaome kumbali chonse eishitio achita ukubombela muli yali amaka ya matonton kanyo kampingwa temwa ichintu chimbi ala tendeka kwendelamo pelo pele ni chemo cha kwale sechifulo chantanshi.
A man can't even come to God. He can't sin.
Hallelujah. Umuntu tekuti ese naku tekuta bembuke. Hallelujah. Ichi chiri pano. Ichi chile ese chipia. Umuntu tekuta bembuke mpake ntansha kane chabo chakwalesa. Tekuta bembuke nakalia. Chiri achava ukukana chetekela. Mpake ntansha kumyako chabo chakwalesa. Umulola wakwalesa. Tekuta bembuke. Iva ngatabe mbwike mpake nta nshabi kile kumbali chepo cha kwalesa. Ukuisula akashira kakwe akama tontonkanyo kupitira mwe wakwe. No kutendeka kutontonkanya. Yangu ichine umu nume wandi tanta la kunjeba puwefifintu. Telonde chetekelo kutila iwe. Anje vele kutila. Shilingi lo kuchite chirelo. Na wishiva. Kule chirengo kuwe chituntulu sana kabili paluwa la langanshi. Nde chetekela kutitawe cha wamisha. Pantu le chirengo kuwa paluwa la langanshi kuline. Mwamona, kujapale, ebu wali ubulu, ebu antanshi. Kabili kupitila muli uli obulwi, wali lenge kondo chonse kuchitika. Kabili no kusumyo mulo pa konso kwa tali lo kubapo, kwa chitilwe, muli ya mwine mweden. Ali witulishike, itewe cha kwalesa. Kabili chiputuwa, ichi inono cha chebo cha kwalesa, tata chetekelwe, chale ngele wonso bubu afya, musango nshitu inga wekera moka na chetekele chebo. Tekuti mchichite. Muningilo kuisala ififionse timbi fintu kampingu kuivukisha noksos ama tontonkanyo. Kabine ififionse timbi fintu ukuisha pansha ama tontonkanyo. Tatu tontonkanya pali chena na kalia. Awe na kalia. Tutumina fie chebo pa mulingo wa kutila lesa. Efio asosa. Palava inshila paka tika imwe na lesa. Akashila. Akalikonse kalesuka paka tika imwe na lesa. Livia. Budia pali ya ubulwi. Ubuwa kubadila po. Kuntanshi. Tuwesho kubomfia infuti ya mpendo wa makumi ya biri na fibiri. Katubule ii, ibombali ya atomic. Katubombe omulimo wino. Katubule atomic bomba ya kwalesa. Chemi chinshe mwina Branham. ICITETEKELO. Mutevo chakwe. Chiria e atomic bomba ya kwalesa. Chilona ulama lwele nefiwa. Ukwa kuyono kwa kuso. Chena chena. Chila fipwishisha. Chila patulula. Owezio chava. Chena chona ulafie. Chilona ula chintu chonse chishiri chavu ulesa. Iyo liye bomba ili ya chiteteke. Uli apwena mwje nechevo chakwalesa. Kunuma ya chena. Chilona ula chiwa uli wonse. Ukuru wala konse. Novruele wonse. Matira. Usio chishinka mwina Branham. Kashi chishi chichitri wapali wamo. Kabilite pali bambi. Nipamula andu wakashira. Kutimu anulekisha kunse no kuchimona. Lelo mulingi lo kuchikuata mukati umu. Ukulolekesha ukulubali. Tekunse kulia ukulolekesha mukati. Mulingi lo kuba mukati ukulolekesha kunse. Mwamona, tekuti muishile matontonkanyo, tekuti muishile kupitira mulifi fimbi fintu, mulingiro kuishile kupitira mukashira kakwalesa kachena, ukuisafi mukati kamweo. Kabili musango nshi, muchichitiramo, kashira nshi, aga kulekelesha, tirino kutontonka, ukuyafi mukati matila, ama tontonkanyo, owe ine, ine kutina chumfwa, chiria, ichiriparia, owe ili mbi kutina, nachino nshatema, na fimbi po, ififintu epo fiawa, ichintu chimbi, mula tontonga ya chisuma, chire mune kwa ati, na ishiwa icho walila ndapo, shinganga ati lete kutimpole, chiria, efyo chiringi lokuba, mlemona, paria pene fieni nshimwa, mwaluba, ugeni kasebanya uimini ne palia ugeni kasebanya kubika ififintu muli imwe mutafite tekela. Hallelujah. Ichebo cha kwalesa chitikanka muli fionse kutinatema kuti ube no obumi kusuma chile chishinka kutuwa bashano mushirika umwine mwine kunse kulia mwamona ndefwa ya iwe okuti ube no obumi busuma chiria ichili palia palia pene tulio tushira mula tulenga fie okuisurwa tamufuwa ya fie ukutuchirila. Elionga chakutila satana, apitila mulia, ukupitila muli, awaba kampingu na fimbi po fionse, fifintu kiashala, liena esa mkufika fie kuno kumpela ya mweo, mumano. Nomba, nga kutialenga fie imwe, chama katare, ukulekesha chimumuli fie na mpake ntanshi, mwamusumini shoku ingira omumukati, muli ingira ukumusumini shoku ingira mo. Liena elio ingira mo, esa mkutungulula, elio chinshi chwachita, ala tendeka kubonfia kampingu, ala tendeka kubonfia ichi, ala tendeka kubonfia kakashira. Chena ni chinshi, ukumona kusonda, ukukumia, ukununsho, ukumfwa, miringanyo kampingu, ukuibukisha, matontonkanyo, ukutemwa. Ala tendega kubomfya tonse, tulio tuchila, tuwa pusana, pusana, utu unono, shikulutenga kuti, aingira moku chiluka pamulu wa ichapa. Alingilo kuisa mano yenu, intanshi kabiri, mulingilo kujisumina. Kuti tuwachita mfweni, kuti amu luisha imwe, leote kuti ese kuli imwe mpaka, imwe mamu sumina. Iyo satana ile kuli iva nokusosa, na wishiva, ichisabo chintu chawama, ali minine pakashita. Owe paria epo apangile churubo, lintu ali minine pakashita. Mwila imi ninafase, marikuwa tembila, Yesu wa mweo, lesa nikondapa. Ilia embila, mwila imi ninafase, takuli ya matontonkanyo, takuli chintu chimbicha shala. Lelo ali minine pakashita. Lidia elintu satana aendele, muli yari amano atile chisuma, chile mfuika icha amano, owe muyesho kuchitachilia, sende nifye, nifyole sasosa. Abraham, ngata kutila ali minino kutontonkanya, ilio amwewele ali no kukwato mwana muli Sara, kabili wene ali ama kumimutanda na fisano nao, ama kumichine lubali na fisano, kabili ilio ena ali umwanda umo, kabili wene, ali ama kumipavula, ena yoline, ena alumwile kutila itabuwa chakwalesa, chari chachine, kabili aitile fila fintu fichari kwa tepo fili. Mwamona, ena nangula ili subilo, takwali ne subilo nangulimo, tabo mfeshe nanguli subilo. Chisu mamatila, ndesu vila kutinapola, ndesu vila narama wino, ndesu vila ndino kupokela mpashu wa mshiro, ndesu vila ndimu na krisu, ndesu vila ndino kuchitechi. Tamufoya chiria, Abraham tata lino kulekesha kulichiria. Amen. Ukavule subilo, nilioli ine ache tekele chabo chakwalesa. Ichitekelo chachile subilo, ichitekelo chufumina kunolubari, mukati na nkati, ichitekelo chufumina umu. Musango nshengi la mukati, ukupitila muli ayamano. Uyo mwinshi, ukwa kwambila uvulwi, kwa vila palya. Nomba, ilio mwa kwato uvulwi, ukutianishiwa, nomba kasevanya na ikala pamutima pie uli wonse muno luchelo. Na ikala pamutima wa uyu mkashano munono, na ikala pamutima wenu, na ikala monse mulia, alesu sokutila, owe, nalimona imwe okwesha pochiriakale, naliumfa pochiriakale. Mutamfieni, epelafie. Mutanthieni, chinshi cho Bible isosele muno, misambilo Yesu. Kumutanthia, kia chinshi nka kumutanthia, kwa lisambilishiwa. Detonton kanya chinshi chile chika, na ifu waka shimikila, desungu kakusambilishiwa nchitu wako ete. Lesa ambilisha palu uoburubu kalamba. Mateo 24, efyo yaso samuri ya kabili na Daniele, 12 na yoitila. Ukawe nchita ya wafya, iyo isha ataraku babo pesonde. Kabiri, tuleika la muliri ya nshita, ilio intambi, na masambililo, nefintu, kiali fimbili kishapachabwa chakwalesa, noku ya matonton kanya na fimbipo. Uburwi ni nomba, ni nani wala imi nina, aleluya. Uburwi, bulu wate ya nishuwa kutampapo, na ite ya nyanomba. Tulekeche nifetu wakuata wengi, ava kuruwa na wakulia. Nani uli noku vanga David ya atile, na muikala nukulekela, ulio muna perishitu usha sembrulua, ukutuka ifita hizi ya kwa leso wa mweo, na laya mkumuluisha. Amen. Lesa lefwa ya lao, minama na kashimula luchelo, awalenge vini ya nukusosa, na lasende shikulu, pachewa chakwe. Amen. Temula andu ichinga filikwa, uko ichina chiria kabili, ifyo ulia achitile, chiria, tachikotepo icha kuchitapo, nangu chimo kulichena. Imwema Sauli kabili na fivipo, ndamule mutina wekele ni kumwenu. Hello, ifitafia kwa lesafiri ya pantanshi. Amen. Aba umewa vulamba, aba umewa vachitetekelo, aba umewa maka, aba umaveluka. Tabalingilo kuba aba chenjela, tabalingilo kuba aba sambilila, tabalingilo kuba ifia kubombela mo. Lesa la senda tulio tushira utu unono. Ali minine paka shita. Kukutontu nkanyano kususa. Chisu manomba katumone. Chisu makwatifie. Ngang chakutila. Uyuna mayo munono. Munonu chelo. Kukua ulo kutwishika. Kukutila shinganga na mweva. Galifie mupepe. Na kumpela ya musebo. Takulina nguchimu uchinga chitua. Chisu manomba. Ulia ni ulia shinganga. Chile mweva ula. Ulio muntu wafia science. Ale muno kutila. Ubulwele na buchinthia mwili wa mwaiche. Nabu pulamu palifionse, takwete umuti, winga ulesha. So that cancer conquered that woman. Eicho, busheya, ili empa londa, ya chimfishe ulio mwana kashi. Chine, infwa yari chimfishe ulio mwana. Nelo mushika we sumu kalamba. Aleluya, waififitef kalamba. Wene ekubu kano omweo, takwa wanangu chimo, itinga mchimfi. Aleluya. The brains of the army. Ubongo wafita, bwaba muliba mushika babo. Amano, oh, Romeo, Mujeman, Alu Bongo Bongo, Waka German, Tadini Hitra, Romeo, Kidachishinka, Essen How, Alo Me Bankondo, Paton, Badialao Me Awabari Kuntanshi, Chabele Musangonshi, Bapele Mespope, Konkeni Mushika Wenu, Ngava Mushika Mkalamba Waringa, Ngava Waringa, Gamushika Mkalamba Wantanda Shine, Ngali shininkishiwa, ngatakusira alishininkishiwa, ukuwa walungama. Mukongeli, nangula chinga moneka aita lubana, kulibwe, kabieni kunchende ya bulwi, chiteni ngyoto amweba, haleluya. Natu kwa tomkalamba, wantanda chisano, ukulumbula flembo, YESU, nukubike ntanda chisano, parikwe, ICICETEKELO, enatatala ukulusapo bulwi, haleluya, achifishe mfakumbo, kabine nshishi. Kumyeni fiwa mukati kanshila wene ni mushika mukalamba wa pulamo echo kasebanya taba muna muchikope ubulwi ubwa chilishapo nganshi bwa talile ukulwi kwapo epo buli namutyani shwa ino ine nshita muchine efyo chiri owe haleluya iliyo na tonton kanya pali wena iliyo na imini na nokumona alete fintu nokumona okusokolo de fintu ukwisula ifintu nokusosa chiri nokuba mulo yo musango kabiri muli uli musango kabiri chiri ya chiri palya. Owe kulekisha kunuma kuno. Nokusosa nani uyu umkalamba. Owe nshirelekisha kunuma. Nokumuna ngatakutila ni dokta kampanda na kampanda. Ndemo nafya mushika asosa. Wene ni mushika uwe puskulo Yesu. Haleluya.
What is salvation? Deliverance.
Glory. Ipusukilo chinshi. Ukupokololwa. Ubukata. Wene mushika uwa kutupokolola. Ora ikalamba iya kurwa na ipalama. Haleluya. Mushirika nefyanso vileweka amalansia yalenda ichitetekelo noko tuishika nafitea nyefine mubului muna mutabe na komuna luchelo kuko tuishika kurwa lilumo ichitetekelo kurwa lilumbi abashirika imirineni mchifuro cha mlima wenu. Haleluya. Mushika we suru tanda lwa luchelo ale tungulula sawele la kunuma. Wene tatala taishi waishi wi ili ya kuchimba. Taringira kuchimba. Amen. Muchine. Ubulwi uwa chilishapo. Uwa talire okurwi kwapo. Ule chitwa nombali ine muno. Emkwai pakati ka mweo nemfwa. Pakati ka kuruwala no butontolo. Pakati ka chitetekelo no kutuishika. Owe mwe. Pakati ka buntungwa no busha. Ubulwi na butampa none ni mifi yenu mwema shirika wamieni ichabulwi chenu lesa lele ngaba shirika bakwe kuiteanya. Amen. Lesa la suba ifita fyakwe Amerika ala Afrika ava shirikale babo mubusuma bonsobe benga chita ukuba fikiramo ifisote fyakela nefya bulwi kabili na fyonse ifyo bakwata bamoto kala mfuti fyonse ifyo benga letamo lesa la Afrika ifita fyakwe. Haleluya. Yanso pya msango shani tubomfya. Ulupanga lwa mupashi. Ichebo cha kwalesa. Amen. Ichebo cha kwalesa chali tuwa kuchilo lupanga. Ulu atuila kubiri kubiri. Hava ebele po. Chila tula na kukulekanye mfyu mfyu nangu. Ubu fyompo. Wa muma kupa. Chila lingurula matontongo ya mutima. Ichebo cha kwalesa. Ukuchetekele chebo cha kwe. Kabiri ulia. E msango lesa. Apele la mwifia bului. Chilia echo apele. Iba. Ukuichingili la umwini na chena. Kabiri ato vele chabului cha kwe. Musango nshi achichitilemo. Pakui sura mano ya kwe. Kukutontongkanya. Tamu tonton kanya ni chebo cha kwalesa. Tachakwa tama tonton kanyo. Imwe chava fie chebo cha kwalesa. Takwaba nangu. Takwaba noko tuishika parwa chena. Takwaba ama tonton kanyo kulichena. Chena chebo cha kwalesa. Chiria echi pwisha. Chiria echi akwata. Chiria echi chupwishi shaumia yaya. Wamuna ito ndepili gula mtemu ikwa. Chena chebo cha kwalesa. Lesa lichilaya. Lesa fio asosa. Batile kuli Abrahamu. Ulino kuishiwa chani ukutila. Ulino kukwata uliomwana. Lesa fio asosa. Chiria echi apwishishe. Chisuma, chinshi tamukwatire, chinshi meri onka mukwata, lelonka mukwata, lesefya asosa, chidia, tachaka njimini kenangu panono, wene, aita, chinshi taulewete la kumushi kumwenu, uko wafuma, jinokubwa muleveshi kabiru mulendo, muli impanga, amen. Lesari pelo bulayo, lesari noku pelo mwana, muli noine impanga, umo antuma, aleluya. Lesari noku munda pa, muno mwine muli imivele ya mupashu wa mshilo, uko amutuma. Amen. Lesari lakupena kuli imwe, chetekele mifye. Amen. Isule ni uto tushila, utuwa kumweo. Na amano haya kumobili, na kampingu. Kabileke nifye, fiyabo fiyako wale safingile intanshi. Ukusenda yali amano. Ili hapa ya inche ndereya kuruwila po. Tekususa chisuma, ngakutina chumfwa. Ngakutina umfwa bukata kwa wale sa kukwika. Owe, chileta chukwe tepwe chitu nangu chimo. Echa kuchita kulichena, nangu chimo. Isule na yo amano. Ili ya inche ndereya bulwi. Pali ya epo ugulwi, utende kera. Apa pene, pachishiru wa chantanshi. Amano yenu. Yesu le lino kusosa. Ine, ukutuishika konse. Ndetuishika ukutuishika kwandi. Amen. Ndetuishika ukutuishika kwandi nomba. Ndechetekele chevo cha kwalesa. Ine na isa satana. Ichintu chimochirino kuchitika. Muchine, chala chitika. Mkwai. Ala suwala bomfiba kwe, nomupashi wakwe. Ala batumina bamalaika. Aba ntubala sente kachiria, inshita shimo, bamalaika. Leke ni ine, leke ni fie mpiri wukile, kuchintu chimo, pano, pamona imwe. Pari minitifie. Katu piri wule, mulia muba hebele, pari minitifie. Aba hebele, chipandwa cha foo, chipandwa cha foo, kabiri natu. Nde piri wula, chipandwa cha wanu, ichaba hebele, kabiri natule ya, pavesi ya 14.
Are not all these ministering spirits sent from sent forth
Mushebo nsemene temi pashi iya tumakufuma kukupyungira abo abali nokumona ipusukilo lero nikuli malaika nshi atalile asosako ikala iwe kukuyo kwandi mamalaika bonse bakwalesa.
Now here the Bible comes right back and tells us
no mba pano Bible ile wekela nakabiri nokutweba pano kutila lesala tuma bamalaika ubukata bena baba ni chinshi imipashi yakupyungira ubukata. Imi pashi ya kupyungila ya tumwa. Kwisa, ukufuma kuchinso cha kwalesa. Ukuchiteshi, ukupyunga itebo cha kwe. Amen. Tabalingilo kupyungila ama sambilo ya muaya fiabule. Saye bumbali ya chironga ino chimo. Nilo kupyungila itebo cha kwe. Chidia echo, imi pashi ya kupyungila ya tumwa. Musa ngonshi tuishi bilamo kutila efyo baba. Baibele itilo kutila itebo cha kwae oba cha ishile kuliba kasesema. Guche chishinka. Ababa malaika bapyunga ichebo chakwe ukupitira mupashi wakwe ukupyunga ichebo ukupitira mupashi wa mshiro kabiri umupashi kabiri nechebo byaishire kuri bakasesema kabiri bakasesema bali kwete ichebo chakwalesa uye mulandwine kuti bachitefi sungusho ifyo bachitile tatari umuntu chari umupashi wakwalesa mumuntu umupashi wa Kristo mumuntu. Kuchemo cha kwalesa, chinshi ito achitile, awe mnyo tushira tonse, kabili lesa, ali musalile, kabili alu subirwe, na mupashi wa mshiro, kabili tachari ni wene, tatalile kuchitafoi chintu nangu chimo, mpaka ilio achi mwene, mchimonwa. Eli atile palupiri, uluwa kamero, yonse, ifili nchita kulingana nechebo chenu, nomba shikuruleke ni chinshi we, ukutila imu mulilesa. Owe ukata kulilesa, nari chimuna nchite chingi, ilio mwamona umupashi wa kwalesa kuwila panchende. Kabidi ili enchende ya kwato kusubwa. Ingata kuti ili umberi nono ili limuno. Muno luchelo. Kuti ya senda fie ayamano omo. Ukufumyo kutushika konse muli kwena. Kuti matushika shani na kabidi. Ilio mumuna abafu abafu wakubushiwa. Abale mano kwenda. Impofu kumona. Bankuma matu kumfwa. Malaika wakwa shikuru. Nangula chikope chakwe. Ichikope kwe pachibumba pano. Chani kwa tasayansi. Wafu atikapo. Ukuli konse. Kienshi ito achita. Ikale nifye nechevo. Amen. Chila puta ula chua uli wonse. Chila chita. Chena nichinshi. Imi mpashi ya kupyungila. Ya tumwa kufuma kuchinso cha kwalesa. Kukusubaba la nechevo. Awabe kala nechevo. Kabila la shiningisha ichevo nefishibilo kukonka. Ukuleta Yesu ukubachimochine. Mailo ilero no mia yaya. Uliali paria. Kutuwa tuishikashani, ilio wene, mwanse mufia science, mufia kumobili, mufia umupashi. Ishula yonse inga shininkishua, ali shininkisha muno. Mulandushi, chabe elefi, chaba mano Yesu, tulesula mano Yesu, kulichirie chintu nokusosa, chisu manomba, shishi venga kutichaba temayo, nalimo, nga naumfa wino mailo. Oh we, chidita chakotepu na nguchimo, ichakutana chena. Gefyo yonse sosa, Abraham ulimbi, atile kulisara. Ali chiluike, ichimo, ichakuba, ukubwa mwana kashi. Na mwishiba ito nde pilibula. Ninshita ya abumi, inshi kushakwe ama kumiyabi na chine konsekonse. Mwamona, ali miaka, ya kufyalwa miaka, umwanda na fisano. Ali buchiluike, nalimo, pa miaka ikumilimo na fisano ama kumiyabili. Kabili atile kuliwene, nalimo inshiku, ishako nkirepo ishinono. Atile, ushe uleo mfuapo, bupisano mtemwikwa. Tapali wupisano nangu panono. Chiliata chikwete po, ichakuchita nangu chimona chena. Tuletu waliro kuya panta nshififine. Chisuma nomba, nga mulinoku bwekera okubango, umwana kashi uwachaye chena kabiri, natu ishiba okupitira muri buli obumi bwa mulopa. Chisuma kanshi tulesango kutila, chiria chirinoku chingirira akanya, kabiri nafyonse filinoku bafye bwino. Nomba ushe lelo ule mpapo opusano, tasendo mweshi kutula iliyo andaire. Ule mfwa opusano mtemwikwa nangu panono Abraham, takuli nangu ichishibiro, nangu chimo ndi fye ngafya fine na naba pamyaka ii nono yafumako. Tapalipo opusano nangu obu nono. Ubukata kulilesa, tulinoku mkwata na nguchibe shani. Ushaule shini kisha Abraham. Bari, mona, ngali kulaya iwe mchine, alinoku tupele chishibilo. Muli yinshila, mchine alinoku tupele chishibilo. Ha, hallelujah. Inkuloya bubifi kabiria mchende ifuaye fishibilo. Chiria chishinka. Yari kwete chishibilo. Chari ni chishi. Ichebo cha kwa lesa. Chiria echari chishibilo. Ngalesa kutaunda pashanu yumana. Ichemo cha kwalesa kyo cha sosa. Ngana umfa fia kumfa umfa. Atemo kwa vule fia kumfa umfa. Ngakuti semulandu chinga chitika. Lese vya sosa. Chiria echi chipwisha. Abraham atire. Ulo tuwa kufura. Tuwa mwana kabiri. Na fionse pamo. Tulimuku ya kulili empanga. Mwenye kuisa. Shishive. Amen. Leo tulimuku ya ififine. Tulimuku ya ukulonga kabiri no kuya. Hallelujah. Chiria echemo cha kwalesa chitunturu. Chishi chali kutanshi ya kwe. Ubula ya buwa kwalesa echemo cha kwalesa. Lesa tulino kuyachwata mapakati ka bantu bobe Abraham bena baba ichintu chachina bena nibakatwishika kabiri abashachitekela bali nokukubika mu bwafya bumobwine fumamo ipatule we mwine kabiri ule bombela ine chali mitenshi taluka kuguli kampingo obe onse kabiri na mano kunu mayobe ifefine isura mutima obe kabiri ukisha chaba nine isa wikale na ine amen lesa leita wabufya shonse uwa kwa Abraham muno luchelo kuli buli obumi umowine ubulwi ubachirapo na butampa nomba isonde lyonse lesa lefwaya abana bakwe ukuipatulu labene ukupuma kuli chinshi ukumona ukusonda ukukumya ukunuisha ukumfwa amelenganyo kampingu ukuibukisha ukutontonkanya ukutemwa kyonsefye nokwisira imituma yabo nokuleka echebo chingiremo nokubipashana nechebo nguliaye mushiriko mwine mwine uliye musango intanda shabelamo mibombele ya kasuba tayapiri buka zodiac ulutanda lwa luchelo ulatula nokuba bachifulo cha mlimo lwa luko chila luchelo chilia fine chali ilio isonde yale ngerwe ulutanda lwa chungo lulekala bachifulo cha luko ulutanda ulilonse chipinde chinono kabili filia fine panchita iyene ikala yepalia pene ilingiro kuikala ulutanda lwa kukapinda kakukuso wawa ulwa eminina kabili talusela aleluya ichintu chonse chilaya nokushinguru ko lutanda lwakapinda kagukuso chonse shashena pantu lwaba palya pene pakati kesonde kulya ni Kristo amen emi ni napalya nokwebe fitafya kwe ngamushika mkalamba ngafilia Mose palupiri na maboko yakwe pamulo kabiri Israel ali mubulwi ukupange nshira yabo mukati kabo kabiri ali minine na maboko yakwe pamulo ali minine nokwimya maboko yakwe pamulo mpaka kasuba kali wile bali misha maboko yakwe pamulo ulia ali ni Mose ali chipasho cha kwa Kristo ukuba washini kisho kutila amaboko yakwe yali pie mumulo amaboko yakwe yali pamba mikoba rupanda haleluya kabili aire munchende ya bukata ilelo nemingira yakwe iya mulopa kuchinso cha kwa lesa kukoko kwa kulio kwa mulopwe kulia kabili ubulwi kumushirika onsa alino kuchinfya chilesa kama na ifino kuchitika nechebo cha kwa lesa alino kuchinfya ukuba mtungwa amen kwatikana kanko kwa mwilini ngachakutila kwa mfa mwenso kulengela nga ngachakutila kaleo mfa mwenso ukutobe lini ngachakutila kakoko akanono mukatike lini akoni akanono kalino mwenso kusompechi papache lini nga ngachakutila kari umfile chunda kunso kusosa wikompecho chipapa limbi kutiwai china we mwine nilo chifyali wai chine cheka mukoni chila keba isompe tulaka punda mliliena leke nutubungwe utu wakale tulande inshi kushafisungu shachari pita mnino kuichena mweka mnino kuya mchimfulunganya kusomba kulichiria chipapa na makafia yonse ndefya winga chita aleluya satana kabie ndefu mama muno chiria echo shakulala la hapa na kabiri shareika la hapa na kabiri shirimuli inche nde ya fiwa ya kare na kabiri ndepanga inshira ya ndi ukufuma munolu chelo amen ndika kumpi amen aleluya lelo kakapumpa kanona kakare akamukoshi akatutubala panu mapa ya ukusompa kuli chiria chipapa temulandu kukosa kwa chiria chipapa ifyo kwali kali sompere kufumina kunse ichintu chakubalira pona mwishiba ndeto ntonkanya kali popira mapindo yakako panono kali ifye wino sompa kufumina kunse icho chichinka ifyo mwinga chita kuchipoleshana ifyo asosa shikolo ifyo asosa shikolo ifyo asosa shikolo mukulekeresha mnino kutendeka kupema umwela usuma. That's it. Ebyaso sashikulu namufunya muto wenu kunse. Ebyaso sashikulu sunkeni na makanomba mulino kufuma takabwerera okwingira muchipapa nakabiri. Amen. Kina kantungwa. Oh we mwe chirie chebo instafye imo chayikala kupita monsemu ya mumano na makampingu nefintu ukia ikala umu kabili ya liyamano yale sukano kuchisuminisha mwele sakwate nuluse tapawana nguchimo ichaku uchikaka na kabili mulibantu ngwa uyo uo umu analengo kuwa muntu ngwa ni shinafu mamuchi papa ichilonga ino chenu tekutichimu iteo kubweliramo kasevanya takatare kuchitechi ntuchilichonze na chimbi kuli imwe wene tekuti atoto seno kubosa na kalia lero mulimu musewo ukalamu uku butukanga nshi oh we mwe uku butuka muse o kalamba uwamfumo umushiriko wasuwa uwalupanda kabili chakuli mwe bonse bakakumpe nechitetekelo bilisheni Yesu luguto lwe sonde butukileni mumuse o kalamba uwamfumo muchine emkwai ababa imipashi ya kupyungira iya tumwa kufuma muchinso cha kwalesa ukuba bakapyunga kukupyunga ichinshi ichebo chakwe tema sambilisho ya mwaya fya bulesa ilo ichebo cha kwalesa vena baba imipashi ya kupyungira iya tumwa kufuma kulesa kukupyunga imipashi ya kupyungira oh we kabili bukisheni nga chakutira ile pyungira chintu chimbi kunseka chebo ni nshita ya fuma kulesa pantu ichebo chenu lyonse chila shinikishi wa mumolo yonse mumulu ichebo lesa loleke shapali chena kabili wene takatale kutuma mupashi kupyungira ichintu chimbi kano ichebo takatale kutuma mupashi nechikalamba echikuluchi DDD PhD kabili nenteneshi yakwe ya pilibwilwa buno mane chintu fyonsenga filia ukulasosa jesu ma chishinka nishiko shafisungu shoshari pita ife wonse twali shibachiria iyo iyo chidia tatafu makulidesa chabe chapu sana nechebo amen ala tuma abo aba pyungira omupashi wa chebo amen owe na chikwata na fimbi fintu na limofini atema fisano leo nalafi shapali nonshita nkesa fileta pa mulungu leisa chesu masatana na ngulu shakwe bali subwa nga takutila aba bamalaika imipashi bali subwa kukumuletele chebo kukulenga imwe ukuchetekele chebo nomba ushe kutimwa mwona apo mata liloku mfwa kasesema wachine uwa kwa lesa akukane chebo cha kwa lesa yom kwai chinshi chachitike ili otubungwe tuwa mubu shiko wabo tuwa imini no kusosa no mbali luba ai imini no mwine eka no kuimini na eka atile chinja wino ulekeche ni kuli mikaya kulia luba libuja bushiku kakumkulu kawa mshiro munono mwamona umwana wakwa imla twaliko imyanda ine iya abasubwa abali ingiro kuba bakasesema abasubwa aba imine kulia wonse bali lishiwa wino no kuteyanishiwa kabili nama digriza ya kalamba ya kulu kabili ama sambili langanshi baka sambili laba ishibisha batile kabili kulia we mfumu Yesu mulokwe shikulu awa na iwe kulia Yesu Yoshua apele kulifwe eito kabili ni kulia no kuibula kulia chinshi nkanganshi kabili ni kulia no kuibula chinshi atile chinsuma Josh na mwishiba Yoshua fati atile kusheta kulina umbi kuno chinsuma wali kwete imyanda ine chinshi tetiba chete kerevali ya imyanda ine atile lelo mchine na mkwata na umbi kuno atile ine chisuma na tukwata umo kuliko na umbi lelo owe nalimupata ha mwamona kulia ulia e muntu uoni ingatema oku mfuako mwamona atile kamuleteni katumone ifyo alinokusosa kabili eicho bali ile nokumwewa batile nomba umfa utantike fyo wino imbila yobe munoluchelo pantuleya shimikira kumfumu leya mkushimikira kuli wonse ba aba akabungwe kama akapyunga aba kutira no kutira lemona ama mu Palestine akabungwe konse kaba akapyunga namba mulebu kisha ifi efyo baso sele Yesu se chintu chimochine uchetekele chintu chimochine ulio munono wene alikwete omuntu wandu bana palya ulio muntu alitalwike kuli yali amatontonkanyo yakale wene ali we myotushira mwamona kampingu wakwe kabili chisu machinshi na wishiba ifi bali nokuchita nga uli nokususe chintu chimo chine ndelenganya fie bali nokukulengo kuba district presbyter limbe bali nokuchita bena bali nokukulengo kuba kangalira omukalamba wa ino mpanga nga takutira uli nokusuminisha na fie nabo ujatali omuntu wakwa leso mwine chinshi utushira twakwe twali wa mishiwe kampingu wako onsa na fionse fie ifia wa mishiwa umutima wako wali wa isuka kuchepo cha kwa lesa kabili ichepo cha kwa lesa che kafye echo wali nokuchetekela ilia emi paishi ya kupyungira ulia emu paishi wa kupyungira Antile, nshishiwe fya kusosa nomba. Leo nalakwebe echi. Chintu chimo, jino kusosa fya ifyo le sale nje bwa kusosa. Eicho, bali lolele ili anjita ya ushiku. Ali kwete chimonwa. Uluchelo luwa konkerepo. Kutina ele nganya mikaya ukulekesha male mbo no kusosa. Nomba katumone nomba. Use chile chimonwa. Nomba wonse, bali yaba ome kulikwe chintu chimo echirubene kuno pamo. Pantu, na chipusana kufyo wa sosele. Chisuma ni chinshi, icho ya sosa. Katumone ifyo ili ya asosele kunu maku. Kasesema. Pantu wali ishiba ali ni kasesema. Mule mwenechi, ichebo chakwa Yehova cha ishile kuli Elia. Kabili chinshi, icho cha sosele. Kabili imbwa shika mnyanga umulopa ove. Yesa vele, imbwa shika mulia. Kabili pamulandu wa mulungami Ahabu, mulungami Naboth. Atile lilia, ilio amwene chilia, amwene kutila ichimonu wa chakwe chari fie chari ingana nechebo chakwa lesa. Kanshi, uli Ahabu muko teari kwete, ukuisa kuliwene. Aile fie kulia kuine atile, kabili ya nikulia, leo ni mwona Israel, mwamu natali nanso ni ukulande ichimonu wa chakwe lilia, pantu chari ichebo chakwa Yehova, ali ishwe kuti avula chilie chinto, muku piririka fie, chish! Ali swile umutima wakwe, amano yakwe, kuchebo chakwa lesa, kabili nechebo chakwa lesa, chari soko lwelwe, na kabili eicho ali ishwe kutila, chilia chari cha piririka ichebo chakwa lesa. Nomba mwle sosa, owe, nga chakutila, nalifia mikaya, kuti wava, esya uli! Efyo uli na iwe mutemu ikwa. Niwe mikaya. Kase sema. Nichinshi icho winga chita. Isura mano yove. Chinshi icho ndesha haku kweba munolu chelo. Ichebo itakwa shikuru mamona. Isura mano yove. Sosa. Nomba na mwishiba. Ninche tekela kutuna poshua. Kisuma. Chena nichinshi kanshi. Bushe chena chebo itakwa shikuru. Muchine chena chebo itakwa shikuru. Kabidu yuma wamepanwa le sosa. Inshukusha fisungu shochari pita. Imwe teti mchite ichi. Kabidu imwe. Lame niko parwa chena. Vike nile sainta nshi. Ichicha ise chebo chakwa shikuru, kabili ali chirandile, kabili chari ifyo fine. Nomba, inshi fyo satana achitile, satana ali subile, bali abambi. Nomba, satana ala suba ababu mfibakwe, owe mchine, haa mchine, ala suba ababu mfibakwe. Inshi, ifyo wene, abasubilako, no kanache tekela. Satana ni ngulu shakwe, isuba abantu, ukanache tekela chebo chakwa lesa. Nomba, nga mlefa yo kuchini kuchachiria, pidibule ni mkutendeka 3-4, katubwele lefye kulia, noku mfuwa kulichi, pari miniti fye. Kabili tumu onengata kutila, vulia tebu chenjeshi wako wantanshi. Chiria chintu chantanshi achitile, weni tantala okuleko buchenjeshi wako wumobuine, ala chichita inchitafe yonse. Nomba, mwene nifye ngata kutila chiria, chiria chintu chaba. Nomba wene, kata likishenye nechevo. Wene amule ngelefye ukuchita kwati mkuchipiribu ila mumbi panono, na mwishiwa. Kwatifye ukuchirengo kumfuiko musango, alefwa ila mochena kukumfuika, wisende chebochonse. Nomba, ukutendeka ni mkwata pano, ukutendeka 3-4, katumo nenga chakutila chiria, efe chaso sele nomba. Chisuma, nomba insoka iti kumwana kashi, ukufwa, tamakafwe, ukufwa, tamakafwe. Mwamo na ifyo achilandile mwishila imbi, owe, walichetekela inshi kushafisungu shoshari pita. Tatuwa chetekela kwa libakwe chintu cha msango ifinga, avantu kupokelela umupashu wa mshilonga fili abachitile pa Pentecost. Owe, tachili mulandu, mwalibatishua, tachipango upusano bulibonse. Mwamo na kasebanya, mwamo na ubuchenjeshi wakwe, chisu mangata kutila, Dr. Ali Mweva, teti mpole, chiria empela. Nomba te ukana chetekela doctor, doctor bombera mwishla ya science, kabili doctor na chitafionse ifyo yenga chita, kukupusu shobu miwa muntu, kabili chekuti kupusu chwe pantu, tapali na chimbi chintu, icho aishi wokuchita, alikumpela ya mano yakwe, umuntu wa chinka. Nelo nomba, umutu wa mano ulifye wino. Nelo ilio ma ukonka ukufika ukolea, yena, tampwire ni kuchimuti cha mweo kabili tuwalide nifye ukulaya. Amen. Chiria echo, chirino kubomba fye ukufika pamo. Nomba ngobu chenjeshi kwa satana, kwa vashani nomba, inshi ifyo aso seriapa, nomba mwene niya wanu kabili na vesi ya tu, nomba ka kambele nge vesi ya wanu pano, ukushinta 3. Nomba enso kaya ven chenjeshi ya chiramu pali fionse, mufia mweo fionse, ifya mpanga ifyo yobalesa, achitile, na yo aiti kumwa na kashi, kabili resa aso seriati. Mwinali yako kumuti onse, uwa mwibala mwa, umfweni kuli wene nomba, ifyo wene esa mkubipa kabili, ifyo wene afurunganya chirie chebo. Mwamona, wene ava nichinshi icho alesho kuchita, kukuingira mmano yakwe. Mwamona, alelanda kuli wene panuma, iliwe chebo chaikereka limulia. Nomba mwileka satana vike chintu chimo. Mwamona, tungeni chebo cha kwalesa ichali mbwa, mumutima wenu. Mwamona, mchite chintu chimo chine nomba, moneni, imweba mikaya. Kumwana kashi antikunsoka. Ifisabo fya miti fya mwibala kutituwa vyako lelo ichi. Lelo ifisabo fya muti uli mukati kebala. Pakati mamona kebala lesa atile mwilali yako. Kabidi mwilaku myako epali mwafwa. Mwamona nomba chiria echevo alechibelenga kuli wene nomba moneni nensoka aiti kumwana kashi ukufwa tamwakafwe mwamona obuchenjeshi bwakwe mwamona chinshi chwalesho kuchita uli omuntu wantanshi alesha ukusuba uli omwana kashi umusuma kulya umwana mwana kashi wakwalesa nokana chetekela muchemo chakwalesa chiria echintu fyalesha okumulengo kuchita chile echo alesho kulenga iwo kuchita mtemu ikwa. Chile echo esho kulenga chila umomuli imo kuchita. Kunse uku. Kumisuba.
And the only thing you have to do now, you're a free moral agent.
Kabili ichintufye chimo, mulingilo kuchita nomba. Ulimuntungu awa kuisalira. Nomba kutiwa chipokele langole fwaya. Lelo, chipantile kunse. Ngata kutila iva tae minine palikari ya kashita. Uku kutika. Mwila iminina apafye. Mwila iminina. Iliyo Elia aibeleke haze atile sende nkonto yandi kabie uibike pamwa na ufire kabili ngo muntu uli onse alanda kuliwe wimusosha nga umwalesha ukukiminika tuwalila ukula yafye tolekesheni kumwana kashi iliyo aitile omubonfi wakwe atile nina palipunda nokuya pandanshi kabili uyesha nokuimina kanona kweba chiria echo Iyo mapoka ila imbila, twaile nukuya. Amen. Soseni. Chekuti nyendi na kabiri. Iyo, ndeya ndenaka. Twaile nifio kulaya. Mwimi nina. Ukulekela kwa fintu fionse. Ukutwaile fye ukula pula mukati. Munyina na kwa tolu panga muku okobe. Twaile fye ukula putula. Na ile mchivansa cha mpila, nishitaimo. Kabiri, nalino kuyashimikila. Kabiri, na imine pa mwinshi, nukulolekesha pa mulu. Pa mulu padi, achale mbiru wa chiti. Kebu kulu wambwa mubulwi. Lelo obukulu wabulwi mumbwa. Chidia, echi chimfe obulwi. Mwamona? Mutila chisuma, nulekesheni, kumachali chionsa ya kalamba ya lasusha ichi. Chilesaka mana, kifio bafula. Chabo obulwi, waba mumbwa. Chidia, echi pendwa. Chabe, ite tekelo chaba mumuntu. Ngori kuwe, wekela kunganda yobe, ulala. Lelo munyina, ngori umushirika, imina kunseko. Kuli ubulipo, ichisuma nechibi, nafikumana. Katulwe, ngafidia Peter Cartwright. Aile mumusumba, atile, shikuru na njeba, ukuisa muno, no kukwata kupuputulwa. Kaso nkele, chipinda, iche tukaili akale, aingile muli anokutendeko kuwamyamo. Kabiri, ichimuntu, ichitulushi, icha mumusumba, kafutina kabi kwa kuluwa ilu wakwe, aile kulia, aikete fibi. Vamo mudive na matile, chinshi, icho uliomwa wamealechita, mulia mukati, atile, wene nikashimikila, alinoku kwato kulonga na efyo asosele. Chilisu matile, ndeyo muna nalayafye kulia, noku mpose la musebo, noku mutanfyo kusumamuno, epilafye, tatulefwayo kulonga na nangukumo, munchende Yesu. Eito aile kulia lubali, noku isule chibi, kabili Peter Cartwright afwe rene koti liakwe, na mwishiba kabili ale samfyafye, ama uindo nefibumba umuntu wa mwili unono, na mwishiba. Kashimi kila wakari ali musekele na mwishiba, pakulie nkoko ne minwe shakwe, iyo yabe misango ya suminishiwa ilelo, na mwishiba. Eicho ale samfyafye ama uindo, noku wamia mukati, ichimuntu ichiturushi tae shirengila, noku kula ikoti liakwe, infuti nono naivi kwa kulubali wakwe, atire, Chishi chole chita. Owe atile, nde samfya ma window. Kabili alitwalirefye ukula samfya i window. Na mwishiba akwe tepangelimo. Le samwe vele kukwata kupuputulwa. Uku samfya ma window alitwalire. Atile, katusuminisho kupuputulwa mlino nchende. Atile, owe lelo shikulu alinjeba ukukwata kupuputulwa. Mwamona alitwalirefye kulia panchito yakwe. Mwamona. Chisuma atile, kuliko ichintu chimo. Icho imwe mlingilo kumfwa atile. Nentungula muli uno musumba kuno atile wewe lachita kabiri alitwalirefye okuwamya ama windo na mwishiba atile ilyo taula kwato kuputwa kulingira okungu maintanshi atile wewe na lachita chisuma na lachita fye ichi echala konka pokanshi afri lefye ikoti lyakwe ai lefye palya nokumwikata munteneshi nokumwichisha panshi nokutolokela pamulu wakwe atile ningira okulwa ngandino kuteka kushenu kushipa kwandi shikolo au mino kupisha maka muli wene atile na upoke charinga atile aishire buka nokumuposha kukuboko aishire pusushi walilia mubushiko mucharichi mwachimonecha Mwamona, chaba kusende chabo chakwalesa, nukupange ishaye nukupula, mkutushika konse. Mulechi mwona, mchine, chiria echo. uli emulimo umbi katuti bombe chisuma ichintu chimbi icho ningiro kuchita kuta luko kufuma kukutushika kwandi uko kuputulako uli emulimo wandi umbi kufumyapo ukukalifishwa kwandi konse ngama tunoya yandi yalinje bachisuma uli mfobi ichintu chimbi cha kuchita kuputa ulako chilia chintu uko chifumyako chilia chishinka mwatira chisuma iwe balenje bokutira na wishi bakampingu wandi yalinje ba munyina brana mukutira ine chisuma ulingire ukuputa ulako necho chine chintu uko chifumyako tawayo kutali kuchirapo.
Amen.
Wombasiye mulimo obe umbi. Fulasiye kotidyo obe no kanali polamo. Twalira fye okulaya. Ipange limo na la chinfya. Amen. Tetinchinfiwe na la chinfya. Amen. Satana ala suba mamona. Kwa mchenje shibu yako ya wanta shini chinshi. Ni isa ya linchende yako ya nta nshuku yako. Amano. Aimine pakashita kukutika kufyo asosele. Owe wilala ndefyo. Paria epo abana kashi abanono abengi bapangire chirubo chabo kabiname ngaba ume abanono bapangire chirubo chabo dilia bae mine pakashita ukuyiminafye pakashita nikuinga namuna milandu yakoyekana nefinto kuisa pali chiria chisuma ndekwe bamunina branamu ali chishomu nsoli wapala uwa na wishiba edio na limini ne kabiri muchishinkasha chalefwa ya ukuchichita ha mwachi monecho. Owe wene, na ikele kuchiringanya etebulo kufuma kuli wene. Wene wene, nani kweta mensa ya embesha. Mwamona, ha, mwachimona, chiria echo. Kaseba nyala chite chintu chimochine. Owe doktor, alimjevo kuchida, nshaka pole. Echo ine, mwachimona echo, chintu chimochine. Mwamona, ubulwi, uwa chilishapo, ubulwi atala okului kwapo. Chisuma, bala njeba na limo na kampando na kampando kusokutila na makwatompa ishwa mshiro. Ehe, walole kishe palibumbi munda umo wakale. Nga palibali ya ababu kwete mubutunturu. Ehe, kasebanya, alinoku musonte ila kuchite yoicha mwankole omomukote. Lele utaka mulangishe nkunda ine ine. Ehe, chiria chishinka, taka mulangishe chiria. Kabili akarenga imwe, ukupofushi wakulichena. Owe wene mushirika uwa ishivisha nao. Ibukisheni. Lelo mkalamba we su mkalamba. Uyo wawa muli imwe. Ukuchilo yo wawa mwisonde. Lelo ikatilileni kuchilabwe cha kwalesa. Chichetekeleni imwe. Mamushika wa kalamba aba afita muno. Ikatilila itanso chobe munyina. Chia chishinka. Ikala mchifulo chobe cha mulimo. Echuna ni kwetu mkasha na umuno nukuno. Inchita imo. Na mayo na limo alimuno nomba. Ishina liakwe Ari Neri Sanders. Mwishitai mwenye kubadida ponata yedo kumona pochiwa kutamfiwa. Tuwa ikere nomba nga kutina sanga fie nchende. Kabino kuba fie imidada daitatu ukulubali ukuchira kunshishi. Kabili elio na ishireba fie kashimikira. Kabina le shimikira panope nefie pali chino chifutu kukulonga na kwa mitenti. Kabili uliomu kashano munono ali umo uaba ishibisha okushana. Aide kuisi kululi kalamba ukulubali. Kabili uenena lihoni kabili mwewe ngimwe. Mumusumba mwali mwishiba lihoni kuisamba kulia. Abombela umo bangalira. Kabili echobe na uenena lihoni bali. Bakashana aba ishibisha aba liko mchalo. Ena ni katolika umuine mchine buka pepa tawapi liguile nangu chimukulibena. Echo kanshi neli na vena. Echo ali nikashana wapulamo kabili na ena efi ali. Kabili bali kwete ayama shakuno ayetu wa black bottom kabili jita bags. Kabili na fionse filia fintu kabili wene ali. Bali ya babili bali aba ishibisha mchalo. Obushi kubumo aishile talantanta mukati muno. Inshitaimo ya abushiku mukulongana. Bali ya ali wile panshi pachipa ilo neli umunono umutima wako upalwe. Ale lepali ya pachipa ilo ae mishoku boko kwakwe. Kabili ae shirelila. Kabili ifilamba fiale konkoloka ammasa ya yako yatile. Bili ali njishive atile ndefu ayo kupusushiwa sana. Kabili natile neli kuti wapusushiwa. Yesu ali kupusushiwa kari mkashana. Ulingiro kusumine chinomba pamulingo wachapo chakwe. Kabili ali kelepali ya kabili ali lila no kupepa. No kweba leso kutila takatale kumfira kufintu ifia mwisonde na kabili. Pamukufie umo omutende uwa wamisha wanshile pamweo wakwe. Ali mini no kufumapalia ukubilikisha no kulumbanya lesa kuchindika lesa. Kabili nadimo imia ishimutanda temwa chine konse konse panu mayachiri ale isa lenda muse wa uitu wa spring inshitaimo ya ushiku. Nomba omu kashana fie umomu nono ali fie mchimo cha abu kashana nadimo imia kaya kufiarwa iku milimu na chine konse konse. Kabili aishile kuline kabili atile hope uliari umkashu wandi ulio watangilako. Atile utinatemo kumonika nga hope na ini. Atile na mwishiva tabata lile upia mwisonde. Atile isonde lila viko lule mbo paliwe. Atile mwoneko wakarabana. Antile, nomba na lile koku iwaminisha nefintu, lelo nde mwoneko wakalabana nganshi, nangula imi mwonekele yandi, pachinso chandi, atile, mwoneko wakalabana, atile, vena wa mwoneka abaka ele nganshi kabili aba imba, atile, kutinate mwanganshi atalile oku chitafiria. Na atile, neli umulopu wakwa Yesu Kristu, ulasamba kulube mbulonse mutemu ikwa, tuwalilila chichetekelefye. Wan Bledso, mwewe ngi mwe mwali mwishiba wa muno, chibusa wandinate mwakabili imiaka ne miaka ali ni chakolwa. Kabili ali shire kuno na munyinane Edward. Kabili ai shire kolwa mukati umu msemo kabili na shire musenda pantu bakapokola bali noko mwikata. Kabili nali muletere kuno, kabili nali kashimikira kabili na leka la kuno na bamayo na batata, akale ni nshinshira upa. Kabili nali musendere noko mubika mu busanshi. Ndala na lele mu busanshi wa kupeta no kufungurula. Mwali bumba ili kulu ili ave na brana muna mwishiba. Twali ku milimo. Kabili echo twali kweti nali mwefinda fine kabili twali ngabale titikana panono echo nali kweto busanshi bwa kupeta bwa kale nali lepo nali ufungulu ilenge kabili kabili nabikire waini pa busanshi pa mona ine nakolwa na mwishi bafye uko mwingisha munganda nokumusenda mika kabili nali dele pale natire waini ngushe daule umfenso ni wemwe ine okubesyo kabili atire ah bide wiralanda kuline mule uyo msango kabili na mikiro ku kwandi pali wene natile nala kupepela ko waini lesa kupale kabili nali pusushiwe nali mo wende mona nali mo limbi umwaka kabili echo kanshi pa mukufye umo moto kapo nkile chibipanse kabili umuntu umo ale konkosha na makanganshi munyina bill munyina bill na tonton kenye mwe uluse umo muntu alingire alefwa na litoloweke ichibi na sendire chintu chandi chakale palya nokufimbikisha kuli pajama wandingefi kabili na alifimbirikishe waini na butukire kumwinshi chamfike ngo mwana kashi na isimile chivi kabili uyo mwana kashi umuno no aimine pamwinshi atire owe bushe kutina ingira na atire ingira kabili na aliashishe ama laiti kabili nomba ale lila fienga filia kabili atire owe mwina bili ine nafwa na atire chinshi cha chitika neri ukwete ubulwele wakui kato mtima Atile, awe, atile, mnina bilu, na chivande enda mu spring, atile, mchishinka mnina bilu, chachipiri ulo kuchitobubi, na atile, chinshi chachitika, na tonton kenye chinshi na laishita na mkwenomba, nishai shibifi ya kuchita ine, na lifiye umulu mendo umulu no kabili ine, atile, oh we, mnina bilu, atile, ndifiye, wafunga ika, na atile, nomba teka nyankashi, nje paparua chena. Kabili atile, chisuma atile, na chivande nda musebo kabili uchikuru wata Redmans. Kabili vale kuata amasha, haya nshita ya ushiku, pachiveru ushikulia. Kabili atile, na chikuate fintufimo ifyo na achilase nda kunganda kuya vidira kuila ya liandi. Kabili atile, na chumfwa shirie nyimbo. Kabili atile, na wishiba atile, na iminefye pali miniti. Kabili atile, shari tuwalire ukula mfika wino. Echo na tonton kenye na mwishiba, tachanenge uku mfwa uvi nga na iminefye panopene. Pari ya epo apa angire chulubo chakwe. Ai minine pakashita. Au mfilefye. Atile chisuma. Nala tonton kanyatile. Mweshikuru. Mwalishiba nalimutemu anangula atile. Mwalishiba nalimutemu ashikuru. Elo mchine. Kutina ibu kisha inshita. Idio liina ine. Tuwale wina ifukombe fionse. Kabina fimbi po atile. Mwende ibu kisha shirie nyimbo isha akale. Shale ntemuna. Tashichita nomba. Oh we. Ule tonton kanyafe tashichita. Na shikusenda kale, palia pene, chiri achaba fie chintu, ichisuma, ichu afuaya, palia pene, mamona. Nibanga wae shimeneli sandaz, ichisuma, ndemona ibumba yonse, ilia imwe, mchine. Echo vena vali, atire, chisuma, na wishive chachitike, atire nalimo, kakutina ya pamatabo palia, atire nalimo, nalabo wako pelo bunte kuliba mumuli vena. Oh we mamona mulipe bali apene panchende wakaselanya kumeni bali yena kanye mimi muonekele ine yabubi lelo ali le palya pamulu wa matabo nokuyiminina palya pama minita ya nono kabiri chintu chakubalira pona mwishiba ali mumaboko ya mulumendo mo palya panshi elio aishire iruka kabiri ali minine palya ukulalira nokulaya atire we nomba ninduba ukulubirira Na tonton kenye chisuma, mshanshiwe fingi paluwa baibere, leonde chitikila Yesu watilefi, mwishita liandi baka tamfiefiwa. Ine kabili waini alikololwe kepanono fie kabili, aikele palia alelolesha mamona. Echo natile nomba chiwa, mshakuishiwa, ndani wani. Leonde kweba nomba, uyuninka shiandi. Kabisa uwe tomuli moku mwikatilila. Kachipili mulo kuchitachiria, achimi nafye pali minute. Pali epu hapa angile chulubo cha kwenangula. Natile, leo lingilo kusuma, muli wene, ule mufa. Kabili, chonga fweni le sapati kuna chabu pingushi na mwishiba. Chie chivi chamba otate ndeke ukula isuka noku isalika chinecheka. Plumpiti. Kwa pa mwishi. Plump. Na tonton kenye. Kabili we natile. Pilo lekesha pali chiria. Kabili natile. Chiria ni chinshi. Atile nshishive. Natile nshishive na inewine. David chivitaire pump ti pump ti pump kristali kanga filia na tonton kenye chinshi chile chitika muno chinshi chile chitika na lolekeshe na kabili ngafilia kabili natire mulekeleko satana mwishalia kwa Yesu fumamuli wene ijo naso selefilia chamwe neke kwanti akasusu akakalamba nganshi akalepangefi kafu mine kunuma yakwe ne mishishi itali nilelebera ukufuma mapindo yakako kabili pamakasa yakako kali tendeke ngafilia kaleya uuu katendeke ukula isakuline na makanga shingefi okengesa natile mweshikulesa umuna pwa kwa Yesu Kristo unchingile kulichiria kabili wainali tolweke mubusa nshi no kurolekesha kabili akakaleisa ngechi nshingwe chikalamba ukula shinguluka kabili kaile pamulo no kuya muisamba liabu sanshi waini alefuma pabu sanshi mchipinda chimbi na makanga nshingefio inga chita echo ifwe na sendele neli no kumutuwala kunganda kumabo kabili na ishilewela kabili na alifirilwe mama yobali ngilemulia no kukunta ifya kufimbala na fionsefye tapani nangu chimo pali ya pabu sanshi chali ni chinshi chiwa afu mine muli wene chinshi cha chitike ae mine paka shita epe lafye mimi nana kalia rio lesa vika ichevo chakwe mumutima wenu sende nifikia rio lupanga no kutendeka kumuona ula no kuputula haleluya chikwe chenshita ya kulola ichitu chimbi rio nja wikefye nishikwe chenshita ya kuikana nangu nipanshi atile chisuma sende nkonto yandi no kuilalika pamwana kabili ngo muntu uli wansa lenda kuliwe uyesha okubaso shamo ngakafebanya asosa iwe na wishwe chole umfa uyesha nokona nankwe twalira fyokulaya kasebanya na mwishiba kasebanya linokusosa leo na mwishiba ichi na mwishiba kampanda na kampanda ilio bapo kelelo mpashu wa mshiro ulebu kisha vena vena vali se mpepi nokufurungana uyesha nokulanda na nkwe twalira fyokulaya tawai shiba pali kampanda na kampanda niwe na lesa chochishinka vike ni lesa ala suba wabo mfiba kwe ningilo kwa ngufianya lesa ala suba wabo mfiba kwe mamona nomba ningile okuchirira ifirembe rwefi nono pano eondefwa like yokusosechi pano yeah. Umfukishe ni nomba nganshi iwe na mayo munono umfukisha nganshi nomba pano tule muno obuchenjeshi bwa kwa kasebanya fishi tulino kuchita nomba ni nkwata amalembwa yengi pano haya bakasesema nefintu uko aishile kulivena na abantu abakusana kutana mukatika Bible no kuchita ekintu kimochine tena chaba lyonsobu chenjeshi bwakwe chabo kwesho kulenga abantu kukana chetekera ichebo cha kwalesa umfeni mwa shirikale balupanda ndio mwaba abakana chetekera ichebo chimo icha kwalesa icha lembwa muri Bible liena mwapokolo lwa ichanso chetekela iti mtemwi kwa?
You're disarmed!
Mpokolo lwa itanso! Mle chimba! Mwema tompoka! Fwale ni chavulwi chonse cha kwa lesa! Amen! Ifwe tuli ubulwi! Ifyo lesa aso selefia chine! Ichebo cha muntu onse chabufi mwamona! Lelo liyaline ilio imwe amulenga kukutika kuchintu chimo! Vulia ebu chenjeshi wakwe! Viena mpokolo lwa itanso! Kintu finga ifyo iva akwe toku mfako! Chimo! Wene niliyaline alipokolwe lwe chanso. Chinshi choka sebanya chitile, apya ngilepye mukatika amano yakwe, ukuingira mumpashi wakwe, kabili palya pene, aliponda mikwe. Ushe chishinka? Wene aliponda mikwe, miniti wine uapokolwele chanso. Ili wakene kuchetekela ichabwa chakwalesa. Chinsuma, panu tulemu no kuchenjeshi wakwe. Hama shirikale wakwalesa, vae waku, ukufwala ichabu wichonse chakwalesa. Ushe chishinka? No manga mulefwa ya kule mbaya, malembo, ya sangwa mwena Efeso 6, 10 na 13. Mwamona, tuachia vele nga kashitaka pitapo malembo Yesu. Chisuma, moneni, wale ni chavu wichonse cha kwa lesa. Yeke ni tu, mwushena mkwantama miniti na yamba ya nono, katubwelele pali ya pali miniti fye, katumone fye ifyo ichavu wichonse cha kwa lesa chava. Chisuma, katutende kipa verse ya 10. Nomba kutikishe ninganshi nomba katusange chavulu ichonse itakwalesa mukulekelesha vamunyinane nomba ninjishiba na laisa ndi ya baba minita makumi abiri ino ine nshita kufika kuli 12 ilife mupepi ine nshishibe chachirafuwa ya okusambilisha nshita itali ile lolelo ine tetinkwate limbi kanofye imbi la imona imbi mpaka ankae pa malendo yandi nshita ya lusu bamulemo na kabili na mwishiba nichinshi na mwishiba ifyo nde chitra ifi nara mweba ubushiko gumbi nari kwete chiloto nshani no kuchilanda lelo chilifye mmano yandi kutichawa ama ukutinchi chitepanu maigyo shikuru ampelo ugwirulo na lotele ukutila na leite anya ukwa abuko mumana ukalamba kumulimo wabu minshoni kabili nomba intanshi nalikulia nomkashwandi kabili nibanga amatara okwishiba George Smith 6 second Smith muno mumusumba George Smith umwana wako mulumendo aba muri bakapokola kuno wene George umubusu aba nichakolwa nomba lero ali umo waba nkonya baba ishibisha wene ewansambirisha ine lintu nshira yako YMCA nokuli konse ali tusambirisha ifwe kabili ali yangu kinyanya kwa nkinyanga nshi ali pe water weight ama pound umwanda umuna makumiyani na yasano kabili ali nsambilishe kabili ali imina palia kabili kuti abula ikofi ya kuenga filia no kunguma pamala penefye no kunjimia ukunsunkila kuchibumba mamona lelo kabili shaleo mfobu kari wene ansambilishe fye tapaina nguchimo lelo kunsambilisha fye eyo kabili na lotele Einstein bi abushiku ukutila na alimwene 6 second Smith nomba tachari chimono wachari chiloto kabili nali mwene 6 second Smith abalumendo abanono kuisa okumanya wene mukutintana kabili wene uli omuntu mukoti nalimo wende mwana nkweta makumi ya 5 na 2 wene akwet nalimo amakumi ya 5 na chine konsekonse mutanda takwali nangu bamo bali bena abenga mwikatamo abalumendo abalekula mumusangoli wonse wene kuti abakakafye mwifundo ngafiria nokubalamba likafye panshi nokubekatirira nokuboko kwakwe na tonton kenye chilia cheni. Na tonton kenye kutila. Umukashi wandi. Ali naine kabili natire. Chilia cheni natire. Na wishi baichimeda. Wene ali nikasambilisha wandi. Atire. Ndevu kisha chilia. Iwe. Wali njebelepo palichena. Na atire emkwai. No kusambilisha kwa kwa kusuma. Na alichimfiche inkonya. Papa ishibisha imiku iku milimo. Na fisano. Kabili na ishireleka umulimo. Kukushimikila imbila nsuma. Iliali inecha ishire pilibuka. Kabina tendeke okulaya okwabuka apa kamenshi. Elo ilio naleya nalenda mubwato bwa munshini. Na ulekeshe olubali lumbi. Kabili kulia kwa ikele wa munyinane. Babili wa ikele mulia mubwato. Ukuite ya nyakuya na ine. Na atile tetimuchi techiria wa munyina. Haa ningilo kuya neka. Kabili kensha wabwato wali ishire. Kabili atile ubwato wabe ubu. Ubwine wine ubwato wabuta wa mupira. Na atile iyo, ha, teobu. Atile chisuma, kutiwaya ukuruwa lina wene, mama ilo ishiku milimo na isano pali ora. Atile, lelo ningile ukwa bukira kulia lubali, mamona. Chisuma, atile kabie na vo, ama lumendo. Na atile wena, teba kensha ba mato. Tawa ishiwa kwe fingi, paluwa chiria. Vale kwa ishanganshi, tekutibenshe chiria. Bonse babili, valinoku nwena kulia. Vena, tekutiba chitefye. Wene atire na iwo uli kuti wasubira na atire umfweni na alishibe fingi pamabwato okuchira bena kabite kuti njeshe ukubwensha kuli chiria kuchintu icha msango filia na atire chiringire okusendo obwato wa munshini wabuka palia na atire chikasende chintu chimwe chikalamba okuchira chiria kabili nali mumwene okulolekesha mumbali kuli umo pali ba munyina kabili atire bushe uli kensha wabwato ba munyina batire mwamona na atire chiria chirubo kabili kensha wabwato ali bwelele atile mkwebe ifyo ulino kuchita atile bali kutemwa bali kuchetekela lero atile nga waisho kwa abuka mubwato bwa munshini bali nokwesha okukonka muli buli obwato bonse babili bali nokufwa mwamona atile tekuti bakukonke kabili natile chisuma chinshi icho ningiro kuchita kabili uyo muntu wensho obwato kuli ababika amato atile wekela mo kuli alubali atile kwaba inganda imo ya kusungira mo inono muli chonse chino echalo. Inganda imo inono ya kusungira mo. Kabili, ukasungire mo fie ifi ya kuja ifingi. Atire kabili, fili no kuikala muno. Fie na fili no kuikala muno ilio iwetawa. Ilio iwetawa kabepo. Lelo atire ulingire ukusungira mo ifi ya kulia. Kabili na leshita fie imisango yonse. Iyama kabeji nefia pala empwa. Nefia pala kalundwe nefintu. Ukufi kolonganika filia fi nefye, elio na ishire buka. Shai shive chali ni chinshi. Elio nomba ninji shiva, mwamo natulevi ika ifi akuli ya bamunyina. Ubu, ebu umi, ubu omulingi lo kwenda mweka. Liyo, ulevu kishie chiloto ito wakwete ili anshita, ilio wa ishiro muku wako balila kukuno, paluwa pyramid, kabili watonton kenyo kutira, kutiwa isa pamulumulia, na atire liyo, yakulu muntu ingesa pano. Lesa lingi loku viko muntu pano. Walini nenchende yonse ya kumubili. Iyo inga ninwa. Natile, tetuise pano. Liyo, mamona, ikila panshi. Kevethi ya bantu kutira chifu makulilesa. Mamona. chena chintu chimo icho imwe imwe chekuti mushintirirepo ngepyo baba basuma ba munyinane na bankashi nolukutalwa ndine pintu pyonse kabiri busuma ubo inkutashimbi shaberamo na ba munyina kuli konse nomba chekuti ndalukeko kufuma kulukuta kunse kulya umo muntu atira chisuma chinshi wendera pamona bali abantu bali abamubene batatu pyonse kifiri ya kabina fimbi kabiri ba umo kabiri ishina lya kwa Yesu kabiri ne pintu pyonse fifi ashara kulya chinshi icho obera pamona bokonse bena bandi temlandu ifyo bachita bena bandi bena chintamba chandi iyo Israel achitile itabi pisha mpaka lesa aile Mose atile ipatule we mwine na anatendeka upya umuko wa upya na iwe Mose aliposele umwine pakati atile iyo tamula basenda nsendeni temlandu ifyo bachitile valya ebona atumwako atumolubuto tekubalika ukokuli lubuto ukokuli mfinzi kulye eko lubuto lufile okuba kabiri mulingile okuba pamona abantu mulingile okuyimina nabo temlandu mulingile okuchita mufilubo fyabo Israeli ali muchilubo ngepyo ichilubo chingaba bali abantu bangashi pakalesa ali balekeleko elo Mose lyonse ndasunguka ifyo chilya chaishire elo mupasho kwa Kristu muli Mose mwamona mwamona bonse twali luba ai mnineko ifo bonse ilyo twali mufirubo fyesu temulandu ifyo baba abaluba tuiba aba kukana kwa tesenga temu akwe ipatula kwewene nechili chonze chikulufenga kutitwa nongo mweo katule ya mukati na aba chenjela ngensoka aba bulaka binge nkunda mwamona kabino kwesha okunongo mweo onse otu inganonka nomba ichi echo ndeso samunolu chelo kututile chakulia kututile chakulia pakutila mwinga kwate chintu chimo ichakulia pakutila mwinga kwate chintu chimo ichakwatila pwa malila chibule ni mumatepu ikale ni muchipinda ichatala nalimo ilio nkabo kutalinga nshi nilio line mukesa ibukisha ififintu kubefia chine ikale ni muchipinda chenu no kumfwa mwamona kabili ichichakulia kututilamo mwituka ilia kusungilamo shishiwe uko blendo blinokubela loko nsekuntu mlinokuba alishiba uko wale tungurula shishiwe mkonkafye nomba nichinshi icho aso sere hapa nomba mfukisheni itakulekele shaba munyina kose ni muli shikulu na mubulumba wa maka yakwe kose ni mubulumba wa maka yakwe kale ni ifya bulwi ifya kwalesa ukutimuwe ama kosa kukushangile ifya kubeleka ya kwa kasebanya bantu kushomboka kweso tekubuntunze wa mulopa no mubiri ukula sempolopolo no kucheka nemyere mwamu na chiria techo lelo kuliba mulopwe ama kukateka na mwandashi ba isonde lino ili amfimfi bakateka bamfimfi nani uteke isonde kasebanya muchine chine mulandunshi yonse ifile chitika yonse ifintu ifishashi la ifile chitika ukushinguluka monse muno kabiri aya mabuteko kabina fimbipo yonse ni kasebanya ifyo Bible isosa kasebanya na tungulu la United States kasebanya tungulu la Germany kasebanya tungulu la inko yonse mwisonde na laisa kuliche na maminiti fiaya nono kabiri tulinokusanga nga chakutila ala chitatema yo nga chakutila chilo obufumu mwatala okubapo kabiri ukatala okubapo mpaka lesa kabike obufumu bwakwe butungulu lwa na kasebanya chile pilibula okutila muntu onse muli yena ni kasebanya nomba mwaba abantu ababulesa mu maofesi ya buteko kulinoku bako umo muno munshi kuishi nono ishabushiku muno mwinefye ukulangisha obu nkolanya muno na munyina Agan Bright mlino nchende wene aba nike mnina uwa bakateka na limo basano aba pusana munyina ro kabili wene aba ni alinoku bakuno ndeto ntonganya chikaba na limo umulungu wa chibili mu April munya nevayro waka chibilisha kabili wene muntu musuma antilo kuti alanda mundi miisha pusana pusana chine konsekwensi nde chitikela elo hili hapo kilele umu paishu wa mshiro taku ete uruli minangulumo engalandi lako kuli shikulu echo shikulu amu pele firumo antile echo kuti alanda kuli wene kuli luli amu pele ulupia ulo tata lile ukusambilishu wapo chisuma kufilipa shifiabu bifi ifiamu lwelele eicho nomba mfeni bwonse mwemwe wa shirikali nomba ilio tatula tampa fie umulongo wa kupepelwa vule ni ifiabu lwifia kwa lesa vule ni ifia C-O-N-S-E chonse techiputuru wa fecha chena ifiabu lwifionse fia kwa lesa kutimukose ukushangila mubushiku wa bifi ubu ebu shikutule ikaramo kabili ukuti muimi nendi apo machita fionse imi nineni Amen. Tumineni ichi. Mwamu na mtemu ikwa. Ilio wachitachiri chonse winga chitakuku iminina. Liena iminina. Wisela. Echo imineni. Ama ikakelamba. Umfeni kulichi. Umfeni. Na mwishiba ichi. Ifyo chava. Ama ikakelamba. Kile chiputu wachenu. Icha pakati hapa. Mwamona. Ama ikakelamba ili achine. Inga ichine chinshi. Ichebo cha kwalesa. Chiri achinchinka. Ichebo chenu chine chisuma. Kabidi ama kwalo bulungami. Ngeta kuchinge chikuba. Chiri achava. Chiteni icha lungama. Ganam kwate ichebo cha kwalesa mulimwe. Muku chita icho icha lungama. Obulungami ngeta kuchinge chifuba. Kabidi ama kwala kumakasa. Ukupeka niwa. Kwa kubirembila nsuma ya mutende. Ukuyokuli konse, nchende ili onse, nchita ili onse, ama kasa ya fikwa, nembila nsuma, mwamona? Kabiri ilole kesheni, palifionse, palifionse, vule ni nengkwela ya chitetekelo, chiria echi konya panche mifi, mwamona? Inkwela ya chitetekelo, emo mka kosela kushimye mifi yonse, ya mlilo ya mubifi. Uleni nitakuba komu tuweche puskilo uya emweo amano amano mukati umu mumutwe chifimbirikisha umutwe nolu nolu panga lwa mupashi ulo echevo cha kwalesa mino kupala shani ichakuba komu tuwe chinshi icho chichita china chingirira nge chakuba kila komu tuwe chipangwa kuli chinshi ubutale ubutale tekuti mutobeke walikosa walikosesha kuchilechela. Ichisote echa butale, ichi inshi, ipusukilo, amano haya kuishiba ichi. Kabiri ukuposhiwa kwandi kufumakulilesa, ipusukilo liandili fumakulilesa, ukuishiba kwandi kwa lilingana nechebo chakwe, temano haya macharichi, ichebo. Amen. Mwachimo necho, ukupimbwa, neta kuchingila, icha akuma kila komu tuweche pusukilo, ukupokololwa, mule ni chiria. Elio kabie ni mule enda ukuya pantanshi. Owe, nomba, chiria echo tulingilo kuchita. Ifitafia kwa satana, nomba mweneni, nomba, ifwe, ningile fye ukwa mfianya. Elo ine ningile kuleta mwichi. Ifitafia kwa satana, ileta maluele, chiria echo satana ava, wene niko onaula. Satana obufu mubonse, obu kwa satana, malwele, infwa, nobulanda, nukalifiwa kwa mutima, nukusakamana, yonse pali satana. Lesa mweo ishtetekelo kusangala la umutende, ukulubali, mwamona, nomba, yali ya ema kayabiri, ayale isa mkukumana chapa moino ine nshita, yena, yale elwa muno mwine, mchikulwa ino ine nshita, yalalwa. Ubushiku na ubushiku na imwe ama kayonse. Satana kukula mukonka monse. Chiriye chikalamba, ichikulu, chimfumu, chishima pepo. Goliatu kwesha ukuleto mwenso muri imwe. Alifye wino. Leolesa, mari chingirilwa. Amen. Nembila nsuma. Nechebo chachine mumu sana wenu. Ubukata. Kashimikila. Chiriye chochaba. Kichaku chingo mutu weche kusikilo. Ikwela ya chitetekelo. Kabili nolu panga. Ukulu shingulusha mkubo kwenu. Satana. Ndeisa mku kukumanya. Iwa ule nkumanya muishina ya science. Ule nkumanya muishina ya ili antambi. Ule nkumanya muishina ya kabungwe. Ule nkumanya muishina ya ichichiria atemwa chimbi. Lelo ndia kukumanya muishina ya kwa Yehova leswa kwa Israel. Ndeisa kuriwe talukako. Nangu nimfa ine tekuti imi ni nepalia. Tule ni chipunda mkatika yena. Ya chishinka. Ifitafia kwa satana file tamalwele. Kabili ifitafia kwa lesafia peru wa umulimo. Ukufitamfia. Amen. Mwachimonecho. Chila nshita ilio satana apostela uguli wose pari. Pari imwe. Ifitafia kwa lesafilingi. Ukumutamfia. Amen. Mutamfieni. Uliya emusango wine. Lesa abo mfeshe. Satana abo mfeshe ifita ifya wona wishe ukukanacha tekela ichebo cha kwalesa kabiri aishira ipangira obufumu wa wamisho kuchira uwo mikaele akwete kabiri lesa ali mutafishe inshira ya kwalesa yaba ukutanzia omubifi ukutanzia kutontonkanya ukutanzia obuloshi ukutanzia kusakamana ukutanzia malwele ukutanzia lubembu. Amen. Muni pamulu mwafiena. Ama wishwa muni Kristu Yesu. Ukuikala munchende cha mumyulu. Na chua ichiri chonse pesa mbali ankasa shenu. Nga atendeka kukumia umuto wakwe. Muli achinshi. Na mwishwa muri abafwa ugumi wenu mwalifiswa yeshi chafwa muri abafwa kumatontonkanyo yenu muri abafwa kuli kampingu wenu obukwe wenu wabuntu kuti wasosa endemona ine ukufwa kukutontonkanya kwenu ukufwa kuli fintu kabiri muri abushi wa mwishina yakwa Yesu Kristo kabiri nokubushi wa pamonankwe kabiri konsekuntwali kulya na imwe eko muri Chishi chachitike iyo vena, umuwa vena, baka tushika aile mumuru, lesali mupantile kunse. Kabili tishi iso asosa, kuma shirikale wa ushuwa muni Kristo, iyo chiwaisa, mupantile ni kunse. Mutansieni. Iyo Yesu asambili shefita fiakwe, nukuba pelo muri mpaka, na kumpela yesonde, kabili mwisonde yonse, kabili nimbila suma, kuchibumbwa chonse. Uyo wache tekela, nukuba chua, haka kusushua. Uyo usha ache tekela, haka sekwa. Kabili tishi bila sita konga wache tekela. Ifita fiandi Mwishina jandi waka tamfiesiwa Ukulandila mundi mishimbi Baki katenso katemwa okumwa ichabwanga Tachakaba chite ubuvi Gababi kendu pisha wapabaluele Baka wabatuntulu Mwibashirikale Mwaya kubuta Upandalwa mwine Tule tangila Nduwata ni kwa pamona nkwe Echo kanshi ndeikala tenene uleikala lelo wene ewikala muline ichewo chiretwa lira pantanshi leso kupange nshira no lupanga lwakwe lwatuira kubiri kubiri kanshi Teta kusunguka, hiyo Grant Atimfisha Richmond, kabili ulio mwana kashumu nono, wakukapinda kakusu amu ine Grant kuisa, ukuputwa kwa li mwikete, kabili atire, ameso yandi na ya muno mukata, kwa kuisa wapashikoro, ale nyanta ulo mwa kamine miangashi, uko ifisa wazia miangashi nechipyu, javi kwa, na ya shorubuto, ulukankara na ulupanga luakwe, uluapulamo, ululebiasha. Miftasi ya kwefile ya firenda. Amen. Musango nshi grant ya chifishe Richmond. Ilialini aishire kuri wena. Amen. Uliye musango wa chifishe Richmond. Ilia hezio ala shirika bakwalesa. Bachimpio lubembu ama lwele. Ilialini hezio bale palama kuri fiena. Amen. Ilia enshira batinkishamo okutushika kwabo no mwenso ne fintu. Ilio chimochaima bala chivisha panshi. Fumama munshira. Owe mwe. Chidia echo.
God cast them out like he did in heaven.
Lesari fitamfishe, ngafiri achitile mumulo, mushika wesu mukaramba, alitulangishe, ifyo cha achitilwe. Amen. Roy Robertson, na munyina Frank, mwebengi mweba shirika hawa kari muno. Mwadishiba ifyo, mushika omu ine mwine hawa. Inchita imo ine, chichiputuwa chinono cha mliro, cha mjefason vilu kunolubari, inchende ya kwa fawu ya iketwe no mliro. Kabili ichichiputuwa cha mliro, cha mjefason vilu kwe mnina kulubari, kabili kapitawa ale enda, atile, sase na mensha ya nono palubari. Ngaka mupaipa karono kwense uku, ababari ishire, abau klasu vilu, sase na mensha ya nono kunolubari. Ichikuruwa cha kwa fau, chari pire. Vaite Loville. Ababari shira aba ume, aba sambilishua. Owe, iti ama utayari ile kudyalubari. Kabili ababari shire, baka pitao, baka lamba kudyalubari. Aba ifiputu wapia mlubatile. Sase namesha ya nono, pamulu hapa. Sase namesha ya nono, pesa mba hapa. Aba ume, aba shasambilishua. Mnina, liyaline, ilia injini ya imine. Nanu wali pamulu wa mutanto. Kapitao. Iyo yo mtanto waile pamulu aile pamonao iyo ato mele window mishita nasika pe window nakaria aikete sembeli akwe no kuliposera pe window kabili atire iseni kuna malumendo kabili umulilo wali shimine mamini taya nono kapitao tava ni kapitao usosa sanse nutumenshu tunono pano eshe ni panono hapa lelo iseni kuna malumendo amen alitungulu ile inshila alitulangi shefyo chichitwa na tonton kenye chidiye chiputuru wa icha mlilo icha sambilishiwa wino Chari shimisho uri omulilo, mamini tayanono. Chinshibari kwete kapitao kulia, uwai shibe ifyo ale chita. Mungina, landeni pafya masambilo haya bulesa fienu, ifyo mlefu haya. Patilonga ino fienu, ifya pangwa no muntu. Utubu ungue tuenu, angale nina fyo. Minku wata mshika mkalamba, uwanje vile fya kuchita. Mleti ila, kisuma, ngakuti nachinuisha, nachikumia, owe, uwele wele. Ipano inshila mushika mkalamba aso sele chiringino kichitwa mliluka chipandwa chafo ishikwete inshita ilia kuli ibelenga ibelenge ni mwewe ne chisuma luka chipandwa chafo ukutendeka na verse 1 tata lilo kusosa nomba na lamweva muka yu kulubali kabili muka panga kabungu ya kakalamba muka sendewa presbyters na wa jiko ni kabili ya temwa muka sendewa cardinals na wa bishop kabili muka vulechi tata lilo kusosa chiria
when Satan met him
Iyo satana kumenye wene, atile, nomba, urine nsala. Sangula ya mawe, yabe omukate, atile, chalile mbwa. Atile, pamulu hapa, tuwala kutuwala pamulu palia, nukukulangisha iwe, ichintu chimo. Lelo, chalile mbwa. Na lachita ichi, na wala chichita. Chari lembwa! Kujia efya mushika mkalamba aso sele, chari no kuchitiru wamo. Musangonshi, chichitiru wamo nkashi. Chari lembwa! Gaba wikendu pishabo pabaruele, waka baba tuntulu. Chari lembwa! Mwishina diandu waka tantiesiwa. Amen. Kujia nichinshi? Chari lembwa! Kujia efya evo, tisya kwa mushika. Chari lembwa! Uyo onsa onpa efya evo fiandi, no kuchetekela pari wene, uwantu mine, na kuata omweo, uwa miayaya. Chari lembwa! Chari lembwa! Chari lembwa, filia, filia, fiewo, ulia emu shirika, ilia enshira, ulia emu shinga tutuwala pa mulu. Kenshi icho achitile, aendele kulia kuinefye, kuli Goliati, ali langishe i, musango nchi Davidi alangishe mwefita, ifyo cha chitilwe, musango nchi Davidi alangishe Israel, ifyo cha chitilwe, Davidi chipiribula, wate mwikwa, kapususha, mamona, musango nchi Davidi achitile, atile, ii, pano enshira, chichitilwamo, tetekele ni mchebo cha kwa Yehova. Kabili Goliati aishire mweneka kuli atire. Na wishibechi, nala kuimisha kumpela ya uyomufi, kabili nala kulisha kufioni. Atire, ule nkumanya nga kabungwe. Ule nkumanya ngoma science uwa nshitaino. Ule nkumanya nolupanga lobe ulukalamba, ulukulu, uluama fiti ikumirimo na fine. Ule nkumanya nechisote cha mkuba, kabili nechuputulu wachankwela, ichote tinjimye ukufuma panshi. Ule nkumanya ngomu shirika uwa sambilishiwa. Ule nkumanya na PhD, kabili LLD. Kabiri wa LG mikibiri. Ule nkumanya. Mwili jisi wa sefintu. Elo ndia ishira mwishina liya kwa Yehova lesawa kwa Israel. Kabiri ile elo. Nala putula kwa mtu wa wewe kufuma kumapea Yehova. Amen. Kari aka anono. Aka kalifia. Ukuisa. Ukufuma kulia. Ukumanya ulio mutulushi. Delo ali ishive. Epo aiminine. Israel ukula tutuma fie kunu makulia. Owe omulu mendo muno no mubusu. Goli ati atile. Nala kulangisha ife nalachita. Kabiri uyu ali ishile. Ali kwete ICITETEKELO mamona muri YESU amawe ya sano utuma wetu sano akadiwe akanono ka momulia akakutampira po mulimo ukula kashingulusha ngafilia omupashi wa mushiro wali kete liliwe kabiri kulya lyalile goli atawile panshi ilia enshira chichitirwamo ilia enshira Yesu aso selemo ipyo aso sele nomba ngatakutira imweba munyina mweba leya mwibala ngamulefa ya okwishiba ifya kuchinfya ifisiwa nalamulangisha ifyo chichitwa satana tire nala kukumanya Goliath nala kulangisha iwe ifyo ninga chita ulinensala ngoli mwana wako alesa nala kushini na iwe usoso kutira uli mwana wako alesa nala kushini na iwe ngoli mwana wako alesa pili bulaya mawe yale omukate Uliye, uline nsala, kabilinga uli mwana wako alesa, na ukwata maka kuchichita, atire, lelo chari lembwa, nomba umuntu, teka lila ichilio cheka, owe, ilia enshira mushika mkalamba achichitilemo. Amutuwele pamulu, wakaso nshikete mpire atire, nga wala iponya we mwine panshi atire, walishiba na kabili, chari lembwa, atire, atire, chari lembwa na kabili, wila esha sokurulesa obe. Mwamona ifyo ayi itilo mwine, sokurulesa obe. Aha, wila esha sokurulesa obe. Chali lembwa na kabili fiafine mwamona owe mwe. Chinshi ito achitile ali mchimfishe nechevo cha kwa lesa. Mchenjeshi wawaka sevanya wakumulenga imuoka na chetikela nechevo cha kwa lesa. Kabili mshika mkalambatile sende nechevo cha kwa lesa no kuchichita. Mwishi na liandi waka tamfiefiwa. Owe satana mshika wawo mkalamba we. Na mwishiba ififimo ifilonga inofilesho kulenga imuoku chetikela likuwa taukulu kwa fibondo. Na mwishiba kabili no mchila. Uwa patuka na kabina fionse fie filie fintu. Mika chichetekela. Tawa munu lio msango. Iyo mkwai. Munyina wene ninche njeshi. Mika chichetekela. Ukutiali kwa tafiria. Makita fie filia kumupelo mwenso. Uliate kasevanya. Kasevanya taa kwa tama bonde cha kubalila po. Ndechi tishika nganshi. Wene mupashi fie. Kasevanya. Avo mupashi. Taa kwa tama bonde ne fintu. Gefio mwesha kumupele chikope. Yo. Lelo wene wa mano. Munyina wene muntu wa mano chine chine. Uwa sambila. Mupira po lionsefyo aba mumano wa Yesu ndewe wene aliemba alibunganya fita fyakwe na mano wa Yesu nde mpaka munyina wikesha huko ukwesha kulandefye bo fyobe ulingira kwishiba ifyo lelanda po iyo wa kumanya umo wa baba lumenda basosa nshi kushafisungusha shali pita iyo ena ta kwata mabondo wene owe wene afmafye ku seminary wene ali ishibisha munyina nde pidibula ali chenjera PhD LLD QUST kabina fyonse fya shala mwamona Yonse okubamulia. Wene ali chenjera fyengefyo engaba. Wa wamano muchine. Wene ninsoka. Wa chenjere shapali wonse. Imishishi isha wila kunuma munyina kabili ndepili wila ukufuala wino kabili ukwavula akamukone mwilaya uwa chenjela uwa manofye na uwa chenje shingefyo engaba chidia chishinka mwileka ena mtu mpike kanofye na mwishiba ifyo mlesu sapo chidia chishinka oh we leo tuwalishiba uwa chenje shibu wakwe uwa wakale wakwe uwa wakale tuwalishiba ifyo lesho kuchita ukutulenga ifwe ukukanache tekela ichepo chakwalesa kabili wele takwa tama bondo iyo nomba tulesa ngo kutila nga chakutila wele takwa tama bondo kansha lingilo ukuba ichintu chimbi wene ni nchenjeshi wene wamano wasambilila wabunganishiwa munyina alikwata istafu yakwe munu lyo msango lokesheni inshtaimo mulya mu Switzerland tekuti nsange fye apa kulekela mwe banandi kwali bayi mulya mu Switzerland kulya kwa ishire ifita ifya Germany na bale beshi kula isamo kenshi tamune fati chibumba chanjelwa chila muntu wasambilishiwa chila mufwi wasontwa ngefi ama fiti chine konsekonsa temwe 10 untanshi kabili bali shire kumena Swiss aba nono aba busukulya nifinshi ife bali nokukwata bali pangeshene nemyele ya kwa kwa byabo ifimuti na mabwe kabili palya bali minine bali babweseche kunuma kunta nshikuchiruka kurupiri kwali omwishi wabo ifipita ya Swiss ifya ishire mukuba kumanya tababa chitre nangu chimo bena bashire fye nokupoke mpanga yabo chinshi mwisonde icho uyu mwana chita mwana pyo munono Satana, wene ulia, winga sendo bumi wakwe, ngakuti achita, mchine chine, ulia liparia, ilio taila kumana, mwamona, ba Swiss, tava achitire chintu nangu chimo, bali abantu abasuma, bale esho kuchingirira mayanda yabo, lelo, bali minekulia, kuchingirira, anu mayaka shita, wali kofie umo uwe shina, ya kwa anode von Wilfred, yari shire filie fita, wonse bali shinguru wike batire, chinshi icho tuinga chita. Ukulikonse amabumba vya yaba umabasambilishwa wino sili efyo satana chita abasambilishwa wino umufi wakwe okutonta fye pali apene chila muntu mulutampulo lumo nolubie lumo nolubie ukulaisa fye kuli ifita ifi nono ukutuwa ina fye okwenda ukulaya fye chili afye echo balingi lokuchita kabili ukulave kata fye chila umo na mapanga imifi yale pula fye mulibena chiria ngachari pushishefita fiaba Swiss chiria ngachari impela kulio kuchirukolo pili kwali ya mayanda yavo na batemwikwa abana kashibabo ngamali balele nokulungana nabo kabiri nabana babo bakashana nabana babo ukipaiwa na mayanda okochewa ne fintu fyonse okuba sendere fyakulya ingombe ne fintu okuya balya bali palya chenchi tachitike ukuputwa kwa ikete umo uweshi nalia kwa Arnold von Winkreid atile mwela ume wa Switzerland munabushi kunde fila Switzerland amen munabushi kunde fila Switzerland batile chinchi icho ulino kuchita atile imwe munko nkefye nukula na fionse ife mkwete ali minine kulia hapo selepanshi umufi wakwe nechimu tichi nono akwete mkubuko kwa kwenga filia kabili ali vilikishi na mamoko yakwe pamulunga filia kabili abu tukile kulichiria ukula punda pange ni nshila ya buntungwa abu tuke na makangefye enga chita kulia kuine kufuta kabili ilio achitile aikete imifi ilio nse yo engekata noko itunga mkatufye kachifuwa cha kwengefi kabili alifire ali bebele ilio talafu atile kuliko inga nda ino no kulia lubali umkashi wandino mwana umo uondesha akayanda akanono akona chitafye kabili atile na libatemwa lelo ile lelo ndefu ila Switzerland apele wandi atile ndepele obumi wandi kukupususha inko kabili ulia ali wachenjira kamata laba kwa tapo obulwi ukutulalilia chiria echa ipwishishe chali ona wile vile fita na kulia ukuchenjira ukalangishiwe mpaka atakwaliko ifita yali fulungine nganshi wa Swiss wali wa kunkuruishe amabwe nokubatanzio kufuma mchalo tabata la ababwela ukutulalilia chiria chali miaka imianda ya pitapo mwamona chishi uja wali umunimo kalamba ilo uwe munyina ubishikubumo ilo kana ishiba ubuloshi ukutushika ukalifiwa kwa mutima no mwezo kati tikisha abantu bakwalesa kuchifutu waliko umo mwale itwa Yesu Kristu munobushikundefu ila abantu kia chishinka Kichifia aso sana kufita pia kwe Mkonke ni no kulwa Nechili chonse echo mkwete Damu kwete nkoli Wenine nkoli Mwumfo mwenzo Damu kwete ichimuti Wenine chimuti Damu kwete liwe Wenine liwe Ichili chonse echo mkwete Tia efyo mshika we sumu karambale so sailelo Na sendele ichepo chakwalesa Kavina chimfishe kasevanya Na maka yakwe Ari muputa wile mutu pinfya Amen Na chidi echebo Nomba chonse cho mkwete Damu kwete fie echebo chimo Nye ovalesa ove ukuposha Muputa uleni Konkeni amen Konkeni mshika wesu Mkwai Ari muputa wile Satana na ya kwa ya kalamba Mabufu maya emba Noku yemba kwa chilapo nefintu fionse Fionse ifia kumanina Tafia kwa tana nguchimo Icha kuchitapo na ifwe Chidi achishinka Wene ati ni ninche njeshi Ia chilamo pafina mafionse ifia mpanga Mkwai Yesu ati ilo kutira Ava anabairi sonde Vali ava manonga nshuku chila ava na Mabufu mbwa kwa lisa Namba ukukuluishanya kubiru kukalamba Walaisa ni kwa ata ningiro kuisala Ukukuluishanya kukalamba Kubiri kuleisa chapamo Ino ine nshita Ino ine nshita e ora Idiwa malwele nefintu fipumine sonde Mpaka ifipatala na fifirwa Kabiri na fionse fie na fifirwa Takuli na nguchimo Kabiri tuwala chita fie Kabiri ifita ifite finono ifia kwa lisa Sile ya file titikishwa mchifutu na fionse fie Munyina ni nshita ya no divon wikiroidi na umbi Nishita Nishita ya muntu umbi wa kwa lesa Kukuiminina Nishita ya kwa Elia kukumonekela Nishita ya chintu chimo kukuchitika Ifita vya kwa lesa Isale na mano yenu Mwimi inapali miniti Kukutontonganya pa chintu chilichonse kasevanya Nga mupela kupitila mato ntongano yenu Ewe vukisheni Ichewe cha kwa lesa tegudi chifirwe Ifita ifibilifi kalamba Iyo muluanya isa ngeyeshi Gefio aleisa ilelo Chinshi chole saso sila kesa chita Umupashua kwa lesa kemye lanthia Kulichena Ushe mulibamo Ababena mkwai Tuwaliewa muli Yakobo 4:7 Shikuwe chenshita ya kulibirenga Yakobo 4:7 Uku kanyeni kasevanya Nao takayo kulaenda fie Lelo akafulumuka Kanyeni kasevanya Musango nshi mukani na mukasevanya Umusango mwine mushika wesu mukalambatu vele ukuchita Sende ni chebo chakwalisa Uye musango mukani na mukasevanya Kupitira mchebo chakwalisa Mushika mukalambali tuweba Umusango fie tichitiruamo Chisuma nomba mukuisalande fo yopso sechi Uye chiwa wakale Nomba mleto ndonya ukutira latina Mleto ntonya kutia alwisho mwana Kutia alwisho ichilichonse Alwishisha Yesu Kristo Aishile kuli wene ukulwisho kwa vipisha kutatu Mushema alishiwa chiria Satana talwishisha fiyo mkufye umo Alinoku mulwisha noburwele Kabili uyu alinoku mwela Noku mulwisha noku mweva Nishitacha fisungu shoshari pita Tawaposhiwe takuwa wanangu chimo kulichena Mwalishiwa chiria chishinka Alwishisha Yesu imikuitatu Ukuluisha kutatu kwa vipisha Abu tukile muli Yesu Noka na chetikila kwa kwe Mchebo cha kwa lesa Yesu ali chebo Mchine chachi chetikile Ngauli Ngauli Uyu ali shile Ukuluisha kwa vipisha Ngenishita shimo muluani lelo Ababa isa batila Ngauli mwana wa kwa lesa nangishe tsungusho Kanchimono kuchitwa Mnina ukuluisha kutatu kwa vipisha Ali pupukiremo Ngauli Ngauli Nomba Tinshifyo Yesu Yesu ali chebo cha kwa lesa Ali chebo Ali wishishe chebo Ubukata Na namba fie ukumfafye wino ukushimikira nomba muchine efyo ndi kiri achishinka Yesu echebo mukutende kamari chebo kabiri chebo ali pamona lesa kabiri chebo ali lesa kabiri chebo chali kere chalengero muntu nseno kuikala Yesu ali chebo Chishi to achitile ali mutawile mutupinfya owe mwe nalaleka Inchi fio Yesu achitile Wena alichevo Eicho nechevo Aliputa wile satana Mukuluisha kwa kwe kwa vipisha Apu mkike muria Ngevumbari hawa para Ifitafia hapa makasa Atemwe chintu chimona chimbi nga chiria Apu pukire muri Yesu ichevo nga firia Kabili Yesu asendele chiri echevo Nukumucheka wa mutu pinfya Aleluya Muchina mucheka wile mutu pinfya Amuchimfishene chevo chakwe Mwaneni ukuluisha kwa kwe Mwaneni umfukisheni ukuisala Ukuluisha kwa kwe kuchinshi Ukana chetekela ichebo cha kwa lesa Kulia ekubisha kwa kwe Bali ya mwishe kutima mwona Ugului uwa pulishapo Uwa talile ukului kwa Kwa babi ama kayabiri Satana na lesa Kabili chanso cha kwa satana ni chinshi kulimwe Chavo kwe shokumirenga Ukana chetekela ichanso chenu Ala mfoko lola ichanso Lekeni, lekeni, tumfikishe bwino nomba, umpweni, ngakuti amulenga ukanachetekela ichanso chenu kachilingile, ngamulenga ukuchetekela ukutira ichanso chenu tachava chama kasana, nisha amupokorola ichanso. Owe mwenye neva yonde subila, tatuaka lekeleko chiria. Tolekesheni, nisha amupokorola ichanso, ili amulenga imoka na chetekela chiria ichanso, ili amalekela kochiria, chila puisho bulu wenu. Nishi mwapwa, ikatisheni chile chanso, mwensha ukuchilekelako, tule mwonoka na chetekela kwakwe. Lekeni, ichintu chimona chimbi, icho ndefu ayo kususa nomba, muli miniti. Russia, ndefu ayo kusoseche, kubusu mawafite fiakale, kabili na fimbi pomuno, kabili imwe wakasambila, wabaibire. Chishi icho mutalikisha no kulandikisha pali Russia. Ha? Kamungu mfaine uku mwewa kukula ichikuruwa ya chama bomba, mula chita? Chishi icho mutalikisha pali Russia. Russia tali nangu chimo. Taba katale kuchimfie nkondo nangu chimo. Taba katale kuchimfie sonde. Komunizi mutaya katale kuchimfie sonde. Chishi chile chitika kubantu. Ushechewe chakwale sabuti chafirwa. Ichichili patepu nomba. Kuisonde nelanda. Atemo kulikonse ayama tepu ya kaya. Kabili kuli imwe mwe bantu muno. Temulandu ichili chonse chinga chitika kuline. Chetekele nichi. Russia communism tayakatale kuchimfia nangu chimo. Ichebo chakwale sate kutichifirwe. Kubina Roma bulino kuchimfie sonde. Katugule chimono chakwa Daniel. Chiria echebo chakwalesa. Iwewe Daniel. Iwewe mfumu Nabukadneza. Ewe umute wa Goride. Babylon. Umufumu umbi ukeesa piana pali iwe. Uyo uli ni Suvere mamona. Uwo wali Medopeja. Nabumbi wali ni Greece. Alexander Mkalamba. Umbi ali Shiremo. Rome. Kavita pali nangu chimo chalandirwe pali communism. Rome. Achi mfiche sonde. Yesu Kristu afyalirwe mubufumu bwa Roma kabiri nokuchushiwa umukumu wako wantanshi aishire pano nikubufumu bwa Roma kabiri ukwisa kwakwe ukachibiri ukulaisa nomba imbila yakwe lechushiwa nefilongalino siamena Roma icho chabanyina wabonse muli bena kabiri ilio akabwela akesa abwela kukona ula buli obufumu bwa Roma icho aba Yuda lyonse baba abakuloela wene okwisa nokona ula obufumu bwa Roma.
Catholic hierarchy with all the denominations in the world right now coming
in tungulushia katolika ne filonga ino fionse misonde ino ine shitabalaisa chapa monga kabungwe kwa mpana kwa macharichi ukibunganya bene pamo tachaba ni Russia chaba ni Rome efya sosa shikolo. Nange ni lembo apo komunizi matema ichintu chimbi kunse ka Rome chikatungulula bushe pamedi peja bali piene Nabukadneza muchine kushe Greece yali bapiene kushe Rome ya shiresa nde chifuro chabo kufuma kulia kushe ya shiresa langanya mumaka iku miaya kwa Ottoman ngefio tuwa kwa tanomba kushe Eisenhower kucho chipili bula ichela Krushevu kuchipili bula ibumba kushe bali kwete umusonkano wawo kuno kuine kabili Krushevu alifirileko ulusapatolu wakwe ukuchirenga kumfika wino ichintu ichapa lwalala vau mine pete bulongafiria ukulangisha abantu. Chisu machishi chile chitika na bantu ilelo. Nga ishe tekelo chaya kuisa. Chishi. Mushe tamule chetekele chepo cha kwalesa. Ukubechi ine. Kabiri chiria chintu tachiri muno. Chishi chile chitika na wakashimi kila ilelo. Komunizm kashimi kila uli wonse. Alikunse ukuesha ukuruisha komunizm. Komunizm kachiri kanto. Ichintu kasevanya. Aleso konyafie. Pamyona yenu. Kabiri tamuachi ishiwa. Chawa wina Roma. Wina filonganino. Kali Rome enyina wa filonganino. Baigele ya sosa. Ali michile nde mkalamba. Kali ama na wakwama na kashi. Vali ama ule. Ama sushalesa. Ama susha ichebo chakwe. Ama shirika. Sende ni ichebo. Bamala ikabaluse. Ikale na chili ichebo. Nkona ikobu shikubumo. Lelo ichi ichebo. Tetichona ike. Kabiri imwe mwemi sepela. Nga tataka chitike munkulo yandi. Mwino kumona. Chidia pari echinto. Mwishe mwachu mfwa ili ya nshimunu chelo. Muka Kennedy ukuya. Ukuya mkumona papa. Kabiri ndefyo papa. Aso sele. Mwamona buka pepa bonso we sonde. Owe chisu manalimo. Tukesa kwa trapu na fimbi kwa pari chiri hapa mulungule isa. Mwamona mwisaka manapari Russia. Russia kaliwe haka embaka nono palulamba. Mwinasa kama napali komunizm. Mkanolekesho wina Roma. Ilio ukatendeka ukwa mpana pamona macharichi. Tapawa kona angu chimo cha lembo ama lembo. Paluwa komunizm ukuteke sonde. Kabili nchito kulingana nechebo. temulandu chili chonse chile chika tabe chebo echo nache tekela chikaba ubina Roma ubuka sende sonde kabido ubina Roma enyina watu bungwe takwatalile okuba kwa kabungwe mpaka Rome kabili chila kama muli twena twafumine muli wena kabili Bible efe yasosa ali ninyina kwaba chirende kuti na ikala chitika wakasuba pali chena na kabili lero ndemo nakuti cha wamafia okutwalilira ndiyo mulwani atulwisha kanshi owe ndekweba mulingira kuisa mukilunda ku Yesu ni chinshi icho muli nokuchita ukuchimba ukulanchanya temu shirika uachine takachite iyo mkwai nchinshi icho tukisanomba umutima leke na mano aya limuli Kristu pige efeo Bible ya sosa amano aya limuli Kristu yabe na imwe mano ya msango nshia kwete ukuikala nechevo chitia chinshinka ukuikala nechevo chevo chakwa tata no kuchinshi omuluwani chila nshita nomba ili omuluwani aleluisha no kwesha okusosa mulingiro kuchitechi no kuchita chilia nchinshi ito omuli no kuchita ikale ninechevo chitia chinshinka nchinshi ito mulefwa yo kuchita kanshi sende nechevo ichevo nchinshi Bible ya chisosapa kwa chibirenga fye pantu mupashi kabili uwa kwa lesa echevo mwamona tolesheni kuno kabili sendeni ita kuchingumu tuweche pusikilo kabili no lupanga ulupanga uluwa mupashi ulupanga uluwa mupashi chinshi umupashi ulesa moku pitra mmano yenu no kuingira mulimwe kabili ulupanga uluwa uluwa mupashi wabe echevo cha kwa lesa chinshi icho uluwa mupashi uluwa lako chinshi icho umupashi wa mshiro uluwa lako ifia kumfa umfa emi umfile ichebo umutima ubukata chinshi icho wilako emi umfile chebo chebo natrondechi ichebo chebo chebo cha kwalesa echo mupashi wilako umupashi wa kwalesa ulenda ukuyafe kulika sebanya nokusosa chalilembwa amen chalilembwa kabika sebanya latalukako chinshi icho tuchita tusendo lupanga icho ichave chebo cha kwalesa nokulu tinta nechinshi ukuboko kwa chitetekelo ukuboko kwa kosa kwa chitetekelo olupanga uluatwira kubiri kubiri Bible sosa muma Hebere 4 chena chava olupanga uluatwira kubiri kubiri chinaputula imbali shonse okuingira nokufuma munyina chinshi icho achita sende chebo senda mupashi leke no mupashi wise mutima wenu isule na mano yenu soseni ichebo chenu chachine nomba uchite chinkashi ichebo chenu chachine chikulu chapose kwa mano nangu yamo kufionde umfwa ifyo muntu onse palwa kwa lesosa nde iminina nde wamya chiraka mu akatushira twandi ukukalifiwa konse kwa mutima nokutwishika noka na chetekela uko na kwete imyu mfile ili yonse yona talile kupatapo ukuluwala ukuli konse uko na talo kupatapo ichintu chili chonse chona talo kupatapo ndefi fumia yonse kunse nde chukila fionse filia nde isa fio kutonta fie kumupashwandi mweshikulu ikeni matile ine manine ngwa muntu uwa kuisalila yuoli mwana wandi chisuma nde isulo mutima wandi na mano yandi iseni mwingile shikulu Yesu kabili katilile ni chetekelo lulio lupanga lwa mupashi efya sasa shikolo bilikisheni haleluya amen elio kutaule ni umulwani onse kuntanshi enu amen chilia chilipalia kutaule ni umulwani onse umupashi uwa chipuku wakale ule milengo kumfwa yonse kutule ni chilia chintu kuchifumiako nechebo cha kwalesa lelo amaka Yesu yaba insansa cha kwa Yehova emaka yandi umakuline uwap muputule ni nechebo nangu chive ni ngulu, nangu chive omuluwani, nangu chive okuluwala, nangu chive obulwele, chonse fyo chiri, sende ni chiri echevo, no kuchifu mnyano lupanga. Kabiri, nga mwachumo muku wantanshi, tachire moneka kukusela, chumena kabiri, kabiri chumena kabiri, kabiri chumena kabiri, kabiri chumeni, mpaka mtu lechipunda mkati, nga kako kwa kanono wakaleisa mkufu makene, atema kapumpe, fintu mwaba. Fumeni mwevene, ukupula muli chiri echipapa echakale chabulwele, pange ni nshira ya kufumina monoku sosa. Hallelujah. Nga chimbi chilikuisa. Amen. Uliye bulwi. Uliye mushirika. Uliye mushirika walupanda. Yes, mkwai. Ona ule numulwani onse. Chinshi. Chinshi. Ifu awa lingi walivela. Ababu fiashi. Ababu fumugwa kwa Abraham. Idio Abraham ake nefili fionse. Ifu ya lesu shechevo cha kwa lesa pangire nshira yakwe. Ukupula pacha kuchingira ichili chonse cha ishire kuntashi yakwe. batira mukashobe mukote sana aputa wile fye chilia chintu kufuma munshira kasema nyatire kekuti uchitechi kekuti uchitechilia Abraham ari chiputa wile kufuma munshira ari chumine kabili nokuchuma mpaka chali pulile chine cheka ikwisa kumbishi kulu tesha ihema liobe kuno aile kulia nokumukulila wene chipa ilo kulia aile kulia kabili satana ari shiratire nomba nala kweva inotenchende ilingire na naikara sepano pene fuma panchende shandi atire haleluya Lote atire kuti tawamanga kuti waisa kuno lubali tule kwata nchita isuma kuno lubali wonse ifwe natu kwata kabungwe kuno chinsho mkashwandi entungulushi ya kabungwe kaba kalemba na fionsefye mumusumba nde mweva mulingiro kuisa kuno lubali Sara atire Abraham ikala tondoro Sara haleluya imina pano pene pano epolesa ambikire pano pene fye eponde ikala pano epolesa ambikire wonse lumbanye na maka yeshina lyakwa Yesu leke ni wamalaika wawe ukupeme lete ni chilongwe cha bufumo kabiri mufike ni shukuru wa bonse pali Kristu ichiribwe chakosa ninjiminina imishiri yonse ya shala musense nga wibisha imishiri yonse ya shala musense nga wibisha nangu nifaine na fyonse fya shala musense nga wibisha pali Kristu ichiribwe chakosa ndei minina ababu fyanshi wabu fumu wako Abraham ababu fyanshi babu fumu chinchi ifite fingi ifisalwa ifyamu England ifyamu lukwa lwa mfumu umulopa wabu fumu fyonse fye kabili ababu fyanshi babu fumu wako Kristu elu kuta uluwa isu shi wanampashi wa mshilo uluwa isu shi wanampashi wa mshilo chinchi ababu fyanshi babu fumu kubula yo temu fya kumfa mfa leo ni kubula yo umwa kwa lesa vena vemina nechebo cha kwa lesa noku ipangila ishira ya woku milikisha haleluya nangu nifwa ya isa nokusosa ale isa muku ikata paku woko kove sose ni patuka yodani nde ya wuka pange ni ishira yenu kupita palya kumpanga ya bulayo amen chinshi ichi chitika ilio obulwi wa isa mkupwa nde isa lanomba mchine nganshi ilio obulwi wapwa kabiri Nava mchilo waka la isa valenda kumpanga ya bulayo. Ndefaya ukumuipusha ichintu chimo. Chinshi chachitike. Chinshi chachitike ilio Hitler aile mu France. Chinshi bati ile tekuti mumune na nguru welele paka shita indeke. Intampolo isha kuimisha makasa mumuru isha chijeman. Mwamona vali menine kula pita. Ukusefio kuchinthia. Ilio Stalin aile kurasha. Vamailo shabengi kunuma. Tila tanki ukula konkana fye kunuma ya ibie. Elio wapole shefye berini mpaka tapari chintuna nguchimo icha sheremo mulia epelafye. Kabili ilio waire, kabili hawa wena Germany, hawa wa shirikaila wena Russia, ukula sefya, wale ya na chiria, na mwishiva, chirie chintu chinono icha kusekesha, icho vachita. Nali ichimwene pachikope nshita imo mulandani. Ife wale ingila moe ichikope chiria chine cha chintu uko, uko cha chitike, ukula ingila moe ukula sefya, owe mwe. Ili tuwa ufile kutila inkondo na ipwa, tuwa libirikishe, tuwa lilishishe ama pinto, ili wa chenjela, wawelele, tuwa liwa kumenye kulia, wali birikishe, wali pundile. Nali kwete umufiala wandi uwali mulia, atile ilio awelele, wonsa awakale, ifitefi akale, awawa kwete ifibala, ifiabipisha mganshi, bali filirwe okubuka mubusanshi, eicho, wale wakunkulusha fye pamulu wabwato, ilio wale isa mukumona ichimpashanya chavuntungwa na chiminina. Atile balia aba umala kalamba kuimina palya bale lilafye nokuiwila nga filia ilio wa mwene chilio chimpashanya cha buntungwa tabaliko kumayanda pa miaka ine bale lwa abafulunganishwa mubulwi na fyosefya ashala elo bali shibo kutila abaka shinaba temwikwa na abanyinabo na bashibo na abana kabili nabo nsawo bate menwe bali fye kuno maya chilio chimpashanya cha bwecha buntungwa chaimineko icho bale lwilapo Owe ama pinto yali lile kabiri New York aile mukubolesha epelafye ilio awa chenjela vaishire valenda chiria kuti chabe chintu chinono instaimo ilio Caesar panu mayavuru ubu kalamba atile ndefwa ya ichita chandi ichalumu kwa nganshi ukwendela kulu valirwandi muli kukusefya wa kukalamba kwa kuchinfya umuwa nwesu kabiri chila umo waba filolo vali wemye ifya kufwala fiyavo no kuwamye ifishangu fiyavo no kulaenda kupita na mwishima nga filia nga bashirikali aba chine nga filia Panuma ya kashita umunono umuntu mukote alishile uwachenekwa mwe achitrefe kwati alilolekesha pamulu kabili alitendeko kwenda ngafidia siza atile nolela pali miniti iwe tafwele nangu panono kwati ni chilolo atile isakuno atile nikuisa uko wafumia ifyofibala atile kulia mumpanga ya bului atile iso nine pano ni uomu mendo onde fwaya ukwikala kulubali lwandi chenshi ali ishiwe kutila ali mubulwi Mweleza kwate nunuse pa muntu winga putula umunwe wakwe kuchikwa kwechilesa bino kupokera inkalata ya kutasha ndefweka kwate fibala fya bulwi ndefyo Paulo asosele nalikwata mwili wandi ifibala fya kwa Yesu Kristu uye mulandu kwine ndefwa ya ukuruwa mwibala kushikubumo iliyo mushika Yesu mukalamba wa pulamu akesa uyo watu pele cha bulwi uyo watu pele cha bulwi icha kwale samu pashwa mushiro atupele chebo cha kulwilako ukwimina kulya iliyo mushika Yesu mukalamba wa pulamu akesa nanina ndefwa ya ntampwile pachereta nokunina okuya kumushi pamunankwe tamulefwaya ndiyo lintu kasendo mukashwandi umunono wakale kukuboko kulolekesha munono kumuna bamunyina nabakashibabo nabana babo iliyo tukatendeka kwenda kupita mu ya mu paradise ya kwalesa kabiri ba malaika ukwisusha omwera ne nyimbo pamulunga filia soseni palwa kusefya kabiri iliyo obulwi bukapwa tukafuale chirongwe owemwe owe bashirikale balupanda muno ruchelo fumyeni kulyo kuboko kwa kitetekelo kuno lubali kabiri musende ichi chanso nga pali chena nkashi mushena witeyanya fumya icho chanso tosa lesa nshile sakamana ifyo kasebanya aswa kuline ifingi ifyo muntu onse asosa muno ruchelo ndechetekela ndefyo nasosele obushiko bumbi panono ndechetekela inshiku shapa mulungu shinono shapitapo waliko muntu wakwe techiloto alotele kutila kasebanya kali kantu akanono sana kakote abu tukile kuliwene atile bu kabiri alitolokele kunuma kabiri kasebanya aishire kulirako bu kabiri alitolokele kunuma kabiri kasebanya aishire kulirako mukulekelesha kasebanya aishire wa mukalamba ndefyo wene ali kabiri ali nokumuchimpya ali shibe alingire okumulwisha ne chintu chimo echo alolekeshe mumbali ali firwa kusange chintu chimo icha akumulwishako abulirefye bible kabiri kasebanya atire bu ukubwekesha makuri wene kabiri kasebanya aishire wa munono kabiri umunono kabiri umunono nganshi kabiri mukulekeresha amu mine mfira nechebo kuli mushirika musheta uli nkashi senda chiri echebo nokusosa chalilembwa amen ine nshafwe nalaba no mweo jino kuikala muno mwine mutabe nako nokulumbanya lesa pabusuma bwakwe nabo nsaba ashala munachetekele chi mwema mushilo amen katukonta mikemiko Yesu mweshikuru lesa kalenga wa mirune sonde leke ni chishi bikwe ile lokutira imwe muchiri ni mwelesa temulandu musango ninga shimikilamo ifintu wingi ifyo ninga sosa shikuru ichebo kufuma kuli imwe chile chipwishisha utu tutambala na tukolonga ni kwa pano ukuimi nina kwa abantu abalwele ndepe pa chifwe wa mumulo kutila mapalo yenu na makaya laika la pali chila kamo pali twena iliyo ndebe kendu pishandi pali twena lesa muishi na liya kwa Yesu Kristu ndepe po kutila mwalaswa utu tambala nomulola wenu wa mshilo pantu chali lembwa mchevo techintu chimwe chisushe chevo lelo chali landwa mchevo kutila mafumishe kumubili wapa Paulo otutambala no tusalu imipashi yako wela yafu mine mubantu kabili vali undepe kumalu wela ya pusana nomba tatuli Paulo washira lelo imwe mchiri ni mwelesa kabili imwe mchiri mpashi wa mshilo mawine ndevika indu pishandipali utu tambala muishi na liya kwa shukuru Yesu kabili ndelombo kutila mupale no kundapa chila umo mulibena kabili lesa ukulala ukulubali mubusanshi uyi ulele apa talina nguchimo lelo umwana umukashana fye umusuma umu unono tekuti abe nobu umishikulu satana na chitobu vikuli wene kabili bashinganga abatemwikwa aba irisonde abesha na maka ukwabulo kutushika ukupususha umwana tekuti bati chitefye bali kumpela ya mano yabo tabeshi be chintu na chimbi cha kuchita lelo shikulu ndi uwansansa nganshi ukutila kulichipandwa na chimbi ichalembwa kutwapili wula ibula limbi kabili mulili ibula tulemo na shingango mukalamba kuisamo tulaita wene ubwa filisho mno luchelo nomba shikulu mucheta chalembwa muno muchebo chenu kutila ififishi bilo fika konka bwaba chetekela shikulu nganshi uwa chetekela nengenu kuba umunomba gata kutilo yumkashana umuno nota chetekela mulengenu kuba umunomba ififishi bilo fika konka bwaba chetekela gaba vikendu pishavo pavaluele baka baba tuntulu na kabili chali lembwa mwishi na liandi baka tamfiefiwa shikulu ifi fyawa fyenu yena fyenu chena chabo chenu kabili nomba ngomu bonfu wenu ndiyo fye maso sele nga kukawa babili atemwa batatu aba muli imwe ukuba chapamo nkaba mkatikenu kabili nga mkaso minishanya uruwa chintu chimo nokulomba mkachipokelela Lesa uyu mwana limbi eumo muntu ulwalishenga nshimuno muchikulwa munolu chelo pantu tekuti abe nobumi ukwavula imwe panchitaita likabiri eulwele kuchilapo eicho ifa bonse tulesuminishanya ngomushilika uli onse uyimine muno kabiri mulili bumba muyimine ababufyansha babufumu abakwa Abraham tuyatulenda ukuyakuli satana nomba kabiri kuti chawama utendeke ukulaya satana pantu ifyabulwi Yesu file vyasha amalansia yaleisa aba umenaba nakashi nabe katira mapanga ukwenda kuisa kuntanshi kuliwe pamulandu wa uyu mkashano munono fuma muli wene satana mulekeleko uyu mwana ngefite fyakwa leso wamweo tule kutansia mulekeleko mwishinaria kwa Yesu Kristo debika indu pishandi pali wene kabiri satana walikako uyu mwana walichita ububi ninchi bokutila uli wachilapo pakuchimfishiwa kumuntu lelo tauli ushinga chimfishiwa uli chikulu wandi echo ndeishira mwishinaria yakwe mulekeleko we mupashiwa kwakasevanya wenguru ya bulwele fuma mulu uyu mwana kabiri shi enga ya omuntungwa ukufuma unobushiku kuya pantanshi ndela nde chimwishina lya kwa Yesu Kristo. Nomba shikulu lesa imwe mwela imisha abafwa nokushiningisho kutila mwali lesa imienu uyu mkashano munono kubumi bwako busuma na makana kabiri ukutila alai minina mulichi no chikulu wa muno chiwanafu mapali wene malamulengo kuba bwino chienga abano obumi kubukata no muchinshi bwa kwalesa.
Chena
nachilandwa nomba lekeni chichitwe ushe mulikona bambi muno abwabalefwa yo kwinya maboko yenu nokusosa ndefwa ya kupepelwa ndi mulwele ndefwa ya lesa shishiwe inchita isheleko iyo tukwete na tukwata inchita iyalinga okuleka abantu bese mukupita kuno ndio mfafye uwashiningishanganishi muno luchelo kwati ndefwa ya imwe mwise kuno lubali bili kabili limbi ukupula fye chichiputuru wachimo ukulubali ululubali ulubelele ukulweka lekeni fye chichiputuru wachimo ichibele kuno chise ntanshi elio walase nde chiputuru wachakunu mapanu mayachiria ukupela fye ukufika paria apa kupita kulia elio tuwalava senda fye filiafine elio vena taba chite kabili nomba ndefwa ya mwina neva yalo kabili naba mwava mwina aba pyungilo kuisa imini na kuno lubali mupepi na ine kuno kuine fye pakutila kuti mwava wesi keshamo ukuya mulia mwine umwa kupita na kabili chisuma.
All right. How many of you got your armor on?
Chisuma. Nomba ine. Nivanga muli imwe abafwele echabulwi. Palabo psano nomba. Kabye kunganda walaba wino nomba. Uyo mutuntulu.
Amen.
Amen. Oh, wemwe. Imwe wonse mwa shirikale. Fumienu lupanga. Fumienu lupanga. Mwe wa shirikale wa lupanda. Ukula ya fye. Ukula ya fye. Pali Kristu ili weli ya kosa. Na limi nina. Imishiri yonse ya shala. Muse nsenga uivisha. Chinsuma. Akwise nifye kuno. Ukufika fye pali ululu balipano. Chila muntu abe mapepo nomba ili obale pitana. Mwishina liya kwa Yesu undapenu yu mwana kashi. Amen. Fumienu lupanga wenu nomba. Venifye pachipuna chenu pene. Ukulabirikisha. mweva shirikale mwaya kubuta lupando lwa mwine luletangira taluka kwa sakana chichi chile chitika mweva shirika wene ali chintia kale tuliaba pulamo pala chintia muli Yesu Kristo chua onse kutanziwa na fionse fya shala. Amen. Iseni kunoba munyina nde pepo kutila mwala undapa undapeni munyina dok mundapeni tata mwishina liyakwa Yesu mwishina liyakwa Yesu Kristu undapeni uyuna mayo Isa nomba asendele na chipusha aba mnyina aba likunuma apa liponse shikulu mwe shikulu lesa kalenga wa mirune sonde mwe lesa na mwishiba ichiri mumutima wakwe mwalishiba chonse pali chena ndepe pela bonse vanyina na mawishi mwisha lia kwa Yesu Kristu ndepe la mwisha lia kwa Yesu Kristu ine mwishina lia kwa Yesu Kristu ine lesa veni na nkashiandi tuwalishi ba imiaka ya tende kukula ya pantanshi no kulenga infuwa ukufuwa yukusenda umwiri wa mwanakashi nomba mwishina lia kwa Yesu mwishina lia kwa Yesu Kristu pale nuyu mkashana umuno no shikulu amaburu Yesu kusukulu kulia na alishi ba ifyo wapitamo ndepe pamala pala lekeni afu mielu liolu panga mnolu chelo no kwendo kuya pantanshi ilia nilivu kupali liye na shikulu ukuita ishina lienu mnolu chelo ndepe pokutira imwe mwalaya na lesa pale ni munyinane ukumupela icha kulomba chakwe mwishina lia kwa shikulu ifo Yesu ni nchilanda mwishina lia kwa Yesu Kristu tulepe paili pepo mwishina lia kwa Yesu Kristu tulepe paili pepo mwishina lia kwa Yesu Kristu tulepe paili pepo mwishina lia kwa Yesu Kristu tule mwishina lia kwa Yesu Kristu tulepe paili pepo mwishina lia kwa Yesu Kristu mwishina lia kwa Yesu Kristu mwishina lia kwa Yesu Kristu undapeni munyina mwishina lia kwa Yesu Kristu 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 Lesa mwafweni mwishina lia kwa Yesu. Lesa mwishina lia kwa Yesu Kristu ifwe. Lesa mwishina lia kwa Yesu. Mwishina lia kwa Yesu Kristu. Mwishina lia kwa Yesu Kristu undapeni munyina. Mwishina lia kwa Yesu. Mleo mfano mba. Mwelesa. Lekeni chichile ya kufuma. Mwishina lia kwa Yesu Kristu tule pepa. Mupeni nkashi. Mwele sa kuishibo kuti ulianyina umu nono musuma alepita mubu apia bonse obu ndepe pale sa mwalachita pali wene fumyolulu lupanga edi nokuya pantanshi mwishina lia kwa Yesu mwele sa undapeni umu anakashi mupeni cha kulomba chakwe lekena sende lulyolu panga kuntanshi akwe mwishita ya wafya mwelesa munoru chelo ndepe pokutila mwalachita tata lesa ndepepo kutila mwalaunda pamunyinefwe nokumulengo okubwa mutunturu kabiri mwishina lya kwa Yesu Kristu lesa ndepepo kutila mwalaunda pankashi Yesu kumulengo okubwa mutunturu mwishina lya kwa Yesu Kristu tata lesa ndepepo kutila kuti imwe mwalaunda pamunyinefwe ndapeni nkashi Yesu shikulu tata mwishina lya kwa Yesu ndapeni uyu nkashi Yesu tata tata tulepe pa mwishina lya kwa Yesu lesa ndapeni uyu mwana kashi Mwelesa ndepepo kutila imwe mwelesa mupaleni tata ifyo twate mwavali abantu abakote shikulu kabiri ndepepo kutila mwalapela icha kulomba chakwe chifwe uwa mumulu ndepepo kutila munyina mwelesa wene mwelesa umushirika walupanda kabiri alafu myalo lyo lupanga muno luchelo nokwendo kuya pantanshi lesa ifwe pele nichi mweshikulu chakulomba chakwe lesa pale ni munyina ndepepo kutila mwalamunda pashikulu mupeni kukabila kwa mtima wakwe mwishina lya kwa Yesu Kristu mweshifwe uwa mumulu kuyuka pyungo munono wambila nsuma omukolo mino wakwe uko alesa mfye mpoto lesa ndepepo kutila mwalachita kabili iyo Steve Kalambe si akwa lesa filendo kwa panta nshinomba na mapanga haya imishwa mupele nuku chincha shikulu umulu mewa komu unono pano shikulu uyo wale teruwa kufuma muli uli obu sanshi kwa mpwa londa umu alele ukula afwane mpwa londa kabili bashinganga bali mulekereko ilio ali mkufwa kabili uyu alipano muno luchelo umushiriko munono walupanda mupele na maka shikulu kumulimo wenu tulepepa mwishina lya kwa Yesu defwa ya uliana mayo munono kuliko ichintu na chimbi kuli uyu kashimikira munono pano isa kuno munina kid uyu mwaome atuminwe kunganda kufuma kuchipatala nombali nefye alefwa aliliwe nempalonda bakita umwaka umo imyaka ibiri yapitapo nokuna kuka chinganga wakwe amupelefye nshi kuishino nosha kubana omweyo kabiri inshita imoya luchero twaile kulia uluchero sana twali mupepeleko ipepo limoli inengeri ili akulimwe kabiri tekuti wasange po nemi monekele ya kwena ali undekwe amen ali sinanga nshinomba ukuchira wako wakwe tepo wene no mkashi wakwe omu nono baba mumabala ya mbila nsuma na limoli ntunshira kiyarwa wene ali munonomba imia kama kumia sano na isano ni ntunshira isa peso ndevale shimikila imbila nsuma kabiri uyu alipano uwa undapwa pamia kaya kufiara wanalimo ama kumichine lubali na isano atemwa ama kumichine konsekonse na umo imirungu ibiri ya kupuputulwa wakwe tefye mirungu ibiri ya kupuputulwa no kushimikila chiranchita ya ushiku imia kaya kufiara ama kumichine konsekonse na umo uwa undapwa kumpa londa ilio ali umukote Yesu mankashi ninchita yobe nomba ulete tekela tule ya mwema shirikale wawina Kristu kisuma nkashi imwe kulichira omumuli imwe kinshi icho tuwala chita efyo asosa shikulu kinshi icho tule chita tulikalefye pano satana na ulusa tule isa mkuchinta nomba tule ya tulenda kuya mumpanga ya bulayo chidia ni chinshi ngoro lupili ni chinshi kuchinso takwa Zerubabelo nanu yui mine panta nshiparia wala wishi wa panshi chinshi nolupanga wala watu wila kubili kubili wala muputa wila panshi chidia chishinka onward Christian soldier marching as we walk with the cross of Jesus going on before we are royal master who leads against the foe with his word. Forward into battle. Aleluya. Chinchi icho machitile. Ichintu chantanshi chaile. Mubu wikuli Israel. Chaini chinchi. Ichintu chantanshi. Bakemba eva ile ntanshi. Chinchi chakonkele. Ichipao. Eri obului. Kisuma, mwishe mwle chichete kila nomba. Tule imba na tule ya. Mwema shirikale awa wina Kristu. Tule chitinta ukuchefumi hapo. Ukutishika konse. Ukuimi ni napanka sa Yesu nomba. Tule ya kubului. Katuimi ni nomba chila muntu. Tuliyama chimfya, ni kuinsa aliumulwani onse, pesa mba yankasa Yesu. Finshi tuli ilelo, haba wishwa muli Kristo. Nomba na chikwankashi. Uleche tekelechi, kabie kunganda nomba, uleo mfafye wino. Aso kutila, aleo mfafye wino nomba, sintu fionse filifye wino. Nilanga, umu mwibumba waleo mfafye wino. Kabili ilio, vabili kishechi bumba chali wile. Amen. Kabili vali usendere. Amen. Vali sendere musumba. Amen. Amen. Mune mchetekela wele. Nomba mwila wako kulonga na kwanshita ya bushiku ilelo. Mune neva yo alawa kuno mubushiku kabili. Ala tuletela imbila isuma. Kabili pamulungu, pamulungu ule isa shikulunga suminisha. Mukabe kuno. Nomba katule ilio tulenda kabili nomba. Okufuma mchikulwa. Na tulea tulea imba na tulea mwema shirikane. Aba wina Kristu. Kabili okufuma buno mushiku kuya pantanshi mwikensho kuika nuriolu panga mwitumba na kabiri. Kukumieni, katuchimfye, valile, vale chimfya, kabiri no kuchimfya. Chisuma na kabiri, padiri ya vesi, ili ya kubadira po.